Minya atinka papa se metie sa eno eye papa eye bre biara se de medikan aka no eye mi enije se wakatre mi se mumaye nko awrade fi jidi se David eka sa asem no preko mumaye nko awrade fi minim ba bi papa bia se mewo muobi esene awrade fi afi anaji yenya enamfo bi num ewa ha onyina efi Georgia efam ebia obeka ka asan wa echi ewiadidie no echi anaju na afi yebe ibinum firi kwan a eware yuanida so se mobetna na obebu edan a yewo no amam na afi ukuada anaju yebe toa so ewo adisua no mu afi eye urade pa kwesiada a edi ho no bio na afi chetawku a ifri asie eda etosu ensia nti mo a mowo ahomegie enhyehyeye no ye hwe ebre kesie anim nwanwaso ewo chetawku a ho ena ebre bia ye nya bre nwanwaso a ete saa enye nipa ku kesie to de bia ye ye ebetumi afa beye misusu se ebetumi de empim du akom emre so nanso etaba afi a edi akiri no misusu se yenya empim enso bribiti sa na eye baabi a wahyehye nanso na ekwan ewo ho a ogyina ho na akonwa ewo ho a obetumi ede ama obia na enti ye hwe kwan ama sa na enije se yehunu yenu amare ma asofo no ewa ha ntumi ensusu ne din ewa ha osempakani no onu abarama Humes ene onu aba Humes eyemo ena moti ha no ena won mofra no eye yanije se yenya won osempakani afoforo nso onu abarama Pat onu abarama Dalton ena o dodo no a onu abarama Bila na mihunu onu abarama Collins emre kakra abesene kro no na o ebe din se mefre won nyina enso eye enije pa se yenyamo ewo awrade fi anaju yi oni abarama kese a osumbue nebla otimachi hei oni me ebe bo mpa ye bra ye be chirechire asem no Charlie eye manije se mahu ene onu agba Nelly eha anaju yi amofra no eye na kirokonkon enchirechire no eye a etaye
yes brother Welch I just
ani unyabara my words me na me hwel me hunu se oti akire ho sese tre kronkron enkyere kyere no etade anytime kakra ba kakra munim asede wonam asukotwa tia bi so no de ye kanu no nanso ye nya atinka se ebia sabia ye ene sabre
it might be good to kindly
ebetumi aye papa se ye di asafo no ebeba de misusu ebeba ntiasia a edi mu na brebi efa yeyeye ewo Kristo Yesu mu na etode bia misusu se asenka no eye ade nwanwa nanso megidi se etode bia onyabama Bila se enkyerekyere etrasa ititiu ade ma asafo no afi asenka no etachi odeboni yeni no enam asem no so e de ne ba afobuo mu emom enterechire e de onipa no e jina jina bra ojina
we can never write
na yerin tumi nya jidie papa jise enim en jina bra de yeye afi se United States sa asase fefa ewo hei esoma ame ko Russia se omen yi ana musifo a e ko Russia enye se wodi tumi ena asoma ame e ko Russia de a tumi a United States ewo nyina e time achi
my word is just the same as the United,
United States dear e ya de kro se wa jimi atumu se anamusifo na afi se onyankopon asoma yen se yenye na anamusifo a tumi a ewo suru nyina
all that God is
dear onyankopon eye nyina na bofo enyina ene ni tumi nyina ejina ye asem echi se ye ye nokra wa hye yen a se asomafo a wasoma yen ekɔ edipa no ho ɛse sɛ onyankopɔn edi asɛm no ni ɛfiri sɛ deɛ watwerɛ no ɛho hia sɛ biribia a mobɛkyekyere no asase so no ɛno ɛna mɛkyekyere ɛwɔ soro biribia a mobɛsane ɛwɔ asase so no ɛno ɛna mɛsane ɛwɔ soro na mede ahennie no ɛnsafoa ama wo saa bɔhyɛ ahodoɔ akɛseɛ a ɔde ama asafo no na meyɛ da foforɔ no akyi no mo mu dodoɔ no mesusu sɛ na mowɔ ha anɔpa yi ɛyɛtie sɛdeɛ mebɔ mmɔden ɛwɔ m'ahobrɛaseɛ mu ɛkwan si ma so sɛ mekyerɛ ɔsoro anisoadehunu no a mehunuyɛ no mu meremmɔ mmɔden sɛ mɛgye biribi a obi aka akyerɛ me ho akyinnyeɛ sɛ nyankopɔn ɛna ɔka kyerɛɛ wɔn mɛgye adi mpo sɛ manhu no ɛwɔ twerɛsɛm no mu a anka bɛda so ara apɛ sɛ mɛgye saa onuabɛɛba no asɛm no adie me mɛtumi ne twerɛ kronkron no atena pɛɛ nanso mɛkɔ so ara agye adi sɛ ebi a onuabɛɛma bi ante aseɛ ɛkwan bi so sɛ obɛtumi a anya no sɛ adi afra kakra na mɛda so ara agye ɔno adi sɛ ɔyɛ me nuabarima na sɛ biribi wɔ hɔ a ɛhye m'akoma mu a na mewɔ anidasoɔ sɛ ɛmfiri me so da ɛwɔ mfie a ɛbɛba sɛ me werɛ ɛmfiri da deɛ ɛsiiɛ pɛsiada a atwam anɔpa sɛ naawɔtwe a ayɛ me biribi a asesa m'abrabɔ me mensuro menni owuo hohu baako sei owuo ho ɛnyɛ hu koraa na ɛnyɛ mma wo saa sɛ wote ase a afei ebi a sɛ ɛsɛ sɛ wonya suahunu no sɛ wobɛhunu ɛfiri sɛ ɛkwan biara ni hɔ a mede bɛkyerɛ aseɛ worentumi ɛnya ɛnsɛm ɛfiri sɛ ɛnni borɔfo ɛnsɛm ase kyerɛ ɛnwoma no mu anaasɛ ɛnsɛm ase kyerɛ ɛnwoma foforɔ ɛfiri sɛ ɛwɔ ɔnni awieeɛ mu ɛnwura ni hɔ ɔkyena ni hɔ ne nyinaa yɛ mprempren kabea na ɛnyɛ sɛ menya atenka papa na dɔnhwere baako firi seesei me ho ɛnyɛ me yie koraa na dɔnhwere foforɔ me ho ayɛ me yie bio ɛyɛ mprempren kabea ɛberɛ nyinaa wohu ɛntwa da ɛyɛ saa animuonyam asomdwoeɛ no biribi na bɔne biara nni hɔ na ahoɔyɛ biara ɛntumi mma hɔ yadeɛ biara ɛntumi mma hɔ na hwee ɛntumi mma hɔ saa ɔsoro mpoano hɔ na sɛ anka menya akwannya aka yeyi a ebia menyɛ sɛ menyɛ a ɛneɛ mesrɛ onyankopɔn sɛ ɔmfa ɛnkyɛ me nanso sɛ mewɔ akwannya no a ɛna ɛyɛ sɛ onyankopɔn ɛma me akɔ soro akɔhwɛ biribi mɛfrɛ hɔ ɔsoro a ɛdi kan na afei megyidi ɔbaako ɛwɔ twerɛ kronkron no mu ne din de megyidi sɛ na ɛyɛ paulo a ɔhwim no kɔɔ ɔsoro a ɛtɔ so mmiɛnsa na sɛ ɛyɛ animuonyam yei ɛna ɛwɔ ɔsoro a ɛdi kan no mu a ɛdeɛn na ɛbɛwɔ ɔsoro a ɛtɔ so mmiɛnsa no mu ɛnyɛ nwanwa sɛ woantumi anka ho biribi mfirinhyia ɛdunan ɔkaa sɛ na ɔnim sɛ ɔwɔ nipadua mu anaasɛ woafiri nipadua mu mene saa ɔsomafoɔ kɛseɛ no ɛnyɛ sɛ mene no ɛɛkyɛ ne diberɛ anaasɛ ɛnyɛ sɛ meɛyɛ me ho biribi sɛ mete sɛ deɛ na ɔteɛ nanso mɛtumi no no aka sɛ mennim sɛ ebia na mewɔ nipadua yi mu anaasɛ mafiri nipadua no mu adeɛ baako pɛ na ɛyɛ kan sɛdeɛ merehwɛ woe na madwene ho ɛberɛ biara sɛ metwam na mehunu mununkum ketewa bi sɛ ɛdi ahim honhum ebi na maka sɛ onuabarima ne onuabaa na ɛrekɔ no ɛno yɛ charlie ne nelly ɛno yɛ onuabarima ne onuabaa spencer na wɔrekɔ hɔ no ɛno aseɛ teɛ ɛden ma me sɛ m'aniwa wɔ damena mu ɛɛporɔ ebon se maso eni ha eti asem bio na se mboje anyina awe na wodi aduro asha na ewonsuom ana se ewodotiemu a na madwene mu nkate madwene enkwam anyina ekọ ene na ebe den na maye bribi asne honhun bia edi ehim etwa ne hohia na eno hame ebede na meka se alo onyabara ma part o mani agi se mo hu wo alo onyabara ma nebel se ni ame pese me hu wo nanso misusu se eye se mini bibia me de behwe anu bia me de bekasa apro aye dotye ebede na metumi aka se alo onyabara ma part alo onyabara ma nebel ama se de akika ho. Hey Charlie.
But now I know that that's wrong.
Nancy says, "Say minim se, and no, I am from so. If you say, what try our trace him no more, I make a say, and you know, I'm well, bra. Say, as I see soon to my day, a Julia, there were bakua, a chain, and to my day for fry, I walk and you
are
a song,
ears,
I know,
lips,
I didn't moon cat ye. Se sa asase som to maden dwiri a ewo nipa dwia a metumi anya atenka metumi akasa na sese aba me nchen sese ya se mosi wa wu na owo damena mu enim na yemfinhia aha nwotwe na Elisa eko osoro mfinhia aha nun ansa na no nanso ewo nsatrae bepo no so no wohunu won se woni Yesu e kasa Samuel ewu aji ebe ye mfinhia miensa eko nun na endo bayifo no efre no ba asoro no na odi na anim ebutu fom
eno
ka ase wada dame if he say where your soul wa o ka ase if he say mi hunu enyame na oyo obosumsum ni mo hu mi hunu enyame se wo froba na
soul
entimi ahunu mbo na o ka ase oti se den kire mi se de ote o ka se oye tiatia na owo ngusuo eguni matri so o ka se ono ni Samuel odifo pa no gra manim ha na mi pese mo shane nso se na Samuel engira ni tidia bia na oda so a eyo odifo o ka tre so de ebesie pepepe eda eto so no nti muhu wo e maye so enhwan kwa ebra Yesu na ye twadwo na ye gbo abubuo e wo damena ho
it only changes our dwelling place
e sisa ye ntibia keke
it takes us from a place
e fa ye mfiri bia e biko e de ani mfie se metena se ebro ebro so don hwire ba ko a nyinyi ache asne dodo a wadi mfie dunsia nyinyi ache asne dodo a wadi mfie enum
age is nothing
enyini enye hwe yeti ha ema botaye se yebe ye biribi
eye
se se sa ma menom enkuma dodo a wodi animu fefe etiti hei wo mu binom adi mfinhia aduosia anase aduoson obeka se eye den ena maye onu abarama Branham
you've raised your children
mo atete mo ma mo aye de sese mo ye ebia ejanom mpanimfo bi etete ha wokase eye mafuntum asase maye ye manka asem no da nenso wo ye de onyankopon soma wo se ye bia ye bi wo ho ema wo me kasa atre dokuta penibi enura menamfonom adokuta fo no mu baako adamfo a oben pa wadi mfrinhia aduowo twi biribi na na kuma ewo asafui muha anadwi na waye kitua bi kitua bi a ehano efa ne ho na mekosra no ebra mi fu ase se me kasa ne ho no nanim ate o ka kire me efa ahayo bi ho a okoye ewo Colorado mfinhia bebria abesne kro o man kro no a mekomu ahayo na oye hyen e na o hyren na meka se dokota emre tete sen ɛna wayɛ adwuma ɔkaa sɛ ɛberɛ a na wotua ɛnufoɔ ano na afei me kaa sɛ na ɛmmerɛ bebree no ɔkaa sɛ mayɛ adwuma mefa mete aseɛ nam a pɔnkɔ ɛretwe mede me bɔtɔ ɛto me pɔnkɔ no so mefa akwantuo bɔtɔ ɛsɛn mabatiri na menante na mekaa sɛ ane mefa nsuketewa no ho anɔpa na ɔmmienu wode wo kanea wowobɔ mmɔden sɛ wobɛhu efie bi a abɔfra kumaa bi anya yɛfunuyadeɛ anaasɛ maame bi a wɔwɔ awoko ɛyaw mu ɛyɛ nokorɛ na mekaa sɛ wonim dɔkota megye di sɛ saa santena homa yi a ɛda deɛ ɛnwuo ne deɛ ɛnwuo ntam yi onyankopɔn ɛwɔ beaeɛ bi ɛde maa dɔkotafoɔ mpanimfoɔ a wayɛ adwuma ɛte sɛ nisuo pii ɛbaa n'ani ase ɛna ofiri aseɛ ɛsuu yi ɔtenee ne nsa bɛtɛɛ no na ɔkaa sɛ onuabarima mewɔ anidasoɔ saa wotra asase no a onyankopɔn ebu onipa kra atɛn deɛ ɔyɛ afei memaa no saa akomatɔyɛ mu twerɛsɛm yi mmerɛ pii mefuntum saa atɛkyɛ asase no anadwo mebɔ mmɔden sɛ mɛboa obi ebia menya pɛ so a ɛmfiri mu nanso ne nyinaa yɛ mekaa sɛ yesu ɛkaa wɔ twerɛsɛm no mu sɛ nhyira ne mmɔborɔhunufoɔ wɔn ɛna wɔbɛnya mmɔborɔhunu na ɛno yɛ nokorɛ na anadwo yi yɛpɛ sɛ yɛde asafo no ɛsi yie ɛwɔ saa adesua mmiɛnsa yi so sɛ onyankopɔn ma kwan a sɛnea ɛne deɛ yɛhwehwɛ kwan deɛ yɛyɛ yɛfiri aseɛ ɛwɔ paul krataa a ɔde kɔma efisofoɔ ɛnwoma no ɛti baako na yɛrefa ɛti mmiɛnsa a ɛdi kan no ɛwɔ yɛn adesua mmiɛnsa no mu yɛbɔ mmɔden afa ɛti baako anwummerɛ biara sɛ yɛbɛtumi a anadwo yi wukuada ne kwasiada anɔpa a ɛdi soɔ no efisofoɔ ɛti baako afei ɛberɛ a yɛresua adeɛ abomu yi mepɛ sɛ meka yei sɛ efisofoɔ nwoma yi ne apam dada yosua ɛyɛ nsɛsoɔ pɛpɛɛpɛ efisofoɔ Efisofoɔ nwoma no afei monkae sɛ yɛfiri so kakra ɛwɔ mo adesua no mu a momfa nkyɛ yɛn na monto mo bo ase ɛma yɛn kakra ansa na yɛbɛbue mu no momma yɛmmisa no na ɔmmoa yɛn ɛberɛ a yɛsi yɛn ntiri ase yi Awurade yɛrebɛn w'asɛm a ɛho teɛ na ɛyɛ kronkron a ɛyɛ pintii ɛkyɛn ɔsoro ne asase nyinaa ɛfiri sɛ yɛkenkan wɔ nsɛm yi mu a wɔfrɛ no twerɛ kronkron no sɛ ɔsoro ne asase baanu yi bɛtwam nanso m'asɛm ɛnni hwammɔ da ɛneɛ meregyina saa ɛdɔn a ɛho hia sei so na maba asɛnka pono yi akyi anadwo yi ɛwɔ wɔn a ɔmogya atɔ wɔn yi anim saa adɔfo a wɔsom buo yi a wɔtumi wuo yi a wɔtete ha anadwo yi wɔrenya anidasoɔ ketewa biara wɔbɛtumi mu nteaseɛ sɛ wɔbɛkura saa ɛhan no a ɛreba no mu ma ɛnnɔɔso yie anadwo yi sɛ gyidini biara a ɔwɔ ha ɛbɛhunu ne gyina berɛ na obiara a ɔmaa saa ayɔnkofa kɛseɛ yi mu no ɛbɛpini ahennie no ho Awurade na wabɔ pono no mu kɔsi sɛ ɔhwɛfoɔ no bɛbue ɛpono no yɛma yɛn Awurade yɛkenkan ɛwɔ mu ha baabi a saa twerɛ kronkron yi ɛnam onipa biara nkyerɛaseɛ so Onyankopɔn ɛma no nsi sɛ me w'akoa anaasɛ akoa foforɔ biara ɛbɛbɔ mmɔden sɛ ɔde ɔnoa ne nkyerɛaseɛ ɛbɛma asɛm no momma yɛnkenkan no na yɛnyi no ni ɛkwan a watwerɛ no so na ne titiriw yɛn enwanhwɛfoɔ ɛde ma enwammaa no yɛn ahwɛfoɔ a dabi yɛne enwammaa nkumaa ɛbɛboa yɛn ano ɛwɔ saa animuonyam asase no so nohoa na yɛbɛgyina Awurade Yesu animpa mu na yɛbɛhunu saa awoɔ ntoatoasoɔ no sɛ wɔreba soro paulo ne petro ne luka ne marko ne mateo ne wɔn nyinaa na yɛhwɛ wɔn sɛ wɔabu wɔn ɛne wɔn kuo no atɛn onyankopɔn yɛma yɛn sɛ mɛtumi de nkuruwa ɔpepem du agu wo na ase berɛ a mede ahobraseɛ ɛbɛwia akɔ soro na mede me nsa ato wo nan a ɛsom boɔ no so na maka sɛ awurade wɔyɛ wo dea Oh, Nyankopɔn, fa wo honhom no hyɛ yɛn ma foforɔ ɛne wo dɔ ɛne wayɛmuyɛ. Na ma yɛn sɛdeɛ anwensɛm twerɛfoɔ no akyerɛ mu wɔ ɛnwom no mu mfirinhyia pia abɛsene korɔ no, adwama dɔfoɔ a wowuuyɛ, wo mogya a ɛsom boɔ no ɛnhwere ne tumi da. Kosi sɛ Onyankopɔn asafo a wagye wɔn no nyinaa ɛbɛnya ɔgye a wɔnyɛ bɔne bio na ɛfiri saa berɛ no ɛnam gyidie so mehunuu saa asutene no a wokurakuro ɛteneeɛ no ɔgyeɛ ɛdɔ no ɛna ayɛ m'asɛmtire na ɛbɛyɛ ɛkosi sɛ mewuo afei wɔ animuonyam ɛnwom dɛɛdɛ mu no ɛkɔ so ka sɛ mɛto wo tumi dwom a ɛgye ɛnkwa no ɛberɛ a saa tɛkyerɛma abutuo ɛmɔborɔ wa yi tɛkyerɛma a wɔpoto yi ɛbɛwɔ damena mu komm afei damena no ɛnkura owuo biara mu ɛmma wo mma ɛyɛ ahomegyebea nko a anaasɛ huntabea baabi a deɛ ɛporɔ yi ɛbɛhyɛ deɛ ɛmporɔ no yɛnhunu yei anadwo yi awurade pefee sɛdeɛ ɔde ama yɛn ɛwɔ asɛm no mu ma yɛn ntiaseɛ mɛfa yɛn gyina awurade yɛn adwuma gyina berɛ sɛ yɛbɛtumi asom nokorɛ mu kosi sɛ wobɛba yɛbisa yei wɔ yesu din mu ɛnam ne nti amen afei ɛfesofoɔ nwoma no sɛdeɛ na meka no mensusue mu no ɛyɛ nwoma akɛseɛ paa ɛwɔ apam foforɔ no mu baako ɛgya yɛn ɛwɔ baabi a calvinism ɛde ɛnan baako ɛtu mmirika na armenianism ɛde ɛnan baako ɛtu mmirika nanso ɛfesofoɔ nwoma no ɛtwe bom na ɔde asafo no ɛgyina gyina berɛbi afei mede ayɛ Yosua nsɛsoɔ sɛ mohyɛ ne nso a woyi Israel apue firi Misraim na yɛwɔ gyinabea mmiɛnsa ɛde ma wɔn akwantuo no gyinabea baako na ɛyɛ sɛ wɔpue afiri Misraim gyinabea a ɛdi soɔ no na ɛyɛ ɛserɛ so na gyinabea a ɛdi soɔ no na ɛyɛ Canaan afei Canaan ɛnyina hɔ ɛma mfirinhyia apem ahennie berɛ no ɛgyina hɔ ɛma nkonimdini berɛ no nko a ɛberɛ a yɛde ɛredi nkonim ɛfiri sɛ wɔ Canaan ɛna wɔdii owuo ɛna wɔtoo nkuro mu egya na wɔfaa nkuro na owuo biara ɛnni hɔ ɛwɔ mfirinhyia apem ahennie no mu nanso biribi foforɔ a ɛyɛ ɛde bi mboa a ɛnam gyidie so ba akyerɛ yi a wɔgyee mose adiiɛ na wofiri misraim no ahoteɛ sɛ wɔredi ogyafadum no akyi ɛne adwama no ɛmpata afɔrebɔ ɛwɔ ɛserɛ no so na afei wɔnwura asase a wɔde ahyɛ wɔn bɔ no mu afei ɛdeɛn ne asase no a wɔde ahyɛ apam foforɔ gyidini no ɛbɔ no bɔhyɛ no ɛyɛ honhom kronkron no ɛfiri sɛ ɛbɛba ɛna a ɛdi akyerɛ no mu Joel etimienu nimu aduonu nwɔtwe sɛ mɛhwie me honhom agu honam nyinaa so mo mmammarima ɛne mo mmammaa ɛbɛhyɛ nkɔm na me nkoa ɛne me mfenaa so ɛna mɛhwie me honhom agu na wɔbɛhyɛ nkɔm mɛma anwanwadeɛ aba soro ɛne asase so ogyafadum ɛne wisie kumoo ɛne tutuo
And Peter said on the
na Petro ɛka sɛ wɔ Pentekoste da no ɛberɛ a ɔyii n'asɛmtire no akyi na ɔreka asɛm no monsakyera mo adwene mu nyinaa na wɔmmɔ mo asu ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛma mo bɔnefakyɛ
to remit,
sir, what did Bonnie etche, fache,
to take away
sir,
all
that from soon, you know, a freehold.
Did you know that Joshua,
and Sana Ocha, your dino, Joshua, I can't say, Mumfans Rabino, Namu, Montadia, Namontio, Bia, Na, Emma, Unipa, Bia, and Connie, Yerehon. If
you
say, and Nami and Samuno, who be ruin Yankopon any moon, yam, moon.
It is a process of getting ready to inherit the promise.
I could dear dear, I will bush and so.
Now,
Israel for Bosheno, na eye Unyankopon edi Boshe asasino ena ema Abraham.
Ah,
eye Palestina, na esese eye won diada, na esese bridia watina sa asasino so.
Afe,
woba jinabia biensa so, woba sa Boshe asasino no. Afe, monshe, eye nse swopepe pe ewo apamfufrunumu. Afe ye said ya makano, and ye mususu yanu bi enko, mumu nasarini, nkwofu, amosum bonu bi, unyanko bon asafu, any dear ekikaho, mumano entiamo, and mumun sheni ye, namun sheni sasso, I would wono, munshe, namun, sebia e biara, and eno, ensi susu pepe pa. Na jinabia mi ensa ene wo akwantuo no mu na jinabia mi ensa ene wo sa akwantuo yi mu ifise wonam didie so ene wo bu yen bim ye gerade Yesu Kristo adie ye pum Israel asase na ye pue na afei wonam ne moja afore boso ati wo ho wa wo ro ye ho afi ye bone ho na ya beye akwantuo ene amamfrafo ye dia to mu se ye hwehwe asase bi krobia eba anase boshe bi sara na Israel eye ewo sede so amamfrafo ba bia ni wa obe home otu kwan anadwo akiri anadwo odi oja efadum akiri nanso ewie ya no wo ba boshe asase no so ba bia wotenae.
That's wrong.
Any baby, Gidini Eba, or Baby Musa, any kind, or yet the Bonnieni, Afena, or Nam, and Sono Su, and your entity moon, and Sono Gary, and Nam, and Mojaniso.
And
I say, and Nam, as some no ensue, and Gary, so and boom, Woody, a radius, Christo, Eddie, Afay, when I'm Gidia, so a boobem, Abaya Fafa, and you and Yankopo, as some beer, and I'm Christo, so. Born was so echo Yesu Christo Dimu,
sir,
Obeura, Aquantionumu. What ya say?
You get it?
Akora, Aquantionumu.
Afeina,
Wabaye, or Manfreni, and your Quentuni.
Or when
Aquantionumu, I acquire Diem. Washa, Unyankopon, and Oshe.
Israel,
now on Sir Anka, Boschanumpo.
Then
so now one am one acquaint you no mu. Now, oh, ma, me pamichel, Montias, and only by dear Moon Nazarini, and a pilgrim holiness, and Jackie Kaho, a sheep from if we say Israel, a brow or bar at the Ayahono, a walk this by near, a brow and slam from a boy, no, I can't say, assassino, a cassia. Nanso,
we're
moving on as I'm by. And Rebecca said, you're into me, in fact, if you say, I first you at that Chrono Wesia, and the Akika home. Nanso, Joshua and the Caleb, as original, and what can I say? You bet to me, I'll cop fat, I'm a noir brosso.
It's any
one woman now, what you are so that dainty.
Documented
what ye are doing, you mammy, a new eddie, a dim boo, and ya hot yet, and when to me, Antoine, I'm on, and when you move, ya.
And listen, that whole generation perished.
I want to acquire so many now. We were a strenuous so.
But
Nanso, me and Nunua, what call Bosha assassin so. Now, what the Adansia kind of bass assassin, your papa. Now, you bet to me, I'm far a man of Brosso. If you send out a Unyankopon Boshe, Afe, Sir Ankelipano Becosso, now when you're home, Cronkrono. Kasafo fro na woji onyankopon tumi no mom kronkron mu asubo no sensani anwamade tumi de ye wonya atenka se ebese won amamre nkyerekyere na ede ne siye wosei wasase ne so eye no kre
but the believers the Caleb and Joshua outfit
agidi fo no Caleb ene Joshua no ana woko boshe no ho no otu ana monko asase no so na woko fa asase no na wotena asase no so se won ade.
And we never stop at justification.
Nah, yeri nyina ewo bimbuo.
Let's go on to the kingdom of the Holy Spirit.
Mumaye nyina Awurade Yesu mu gidiye so sɛ yɛabɔ asu. Mumaye nyina ɛsan sɛ oyii yɛn ɛfiri bɔne abrabɔ mu nti. Mmom seesei yɛapem so akɔ gyinaberɛ bi mu akɔ Honhom Kronkron mu asubɔ bɔhyɛ no mu. Ɛfiri sɛ Petro kaa sɛ wɔ Pentekoste da no, ɛfiri sɛ bɔhyɛ no yɛ mo dea ne mo mma ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri a Awurade yɛn Nyankopɔn bɛfrɛ wɔn nyinaa. Enti Efeso ha de yɛn tena sɛ Yosua gyinaberɛ mu. Monhyɛ ne nso, Yosua kyerɛ yi a ɔfa asase no so no na ɔfa asase no, afei ɔtekyɛ asase no mu.
Ephraim here.
Ephraim, aha. Manasseh, aha. Na obaako ye, aha. Gad, aha. Benjamin, aha. Ochiche asase no mu. Na onhye ne nso. Oh, ye asise ya kumam.
Ephraim,
e ma no. Emu
biara.
Wa wo sa emofra no. Ɔkasa afa biaɛ kura ɛwɔ na woko yie mu baabi a wɔde no ɛbɛgyina ɛwɔ bɔhyɛ asase ne so. Oo, ɛyɛ adesua kɛseɛ sɛ yɛbɛtumi akɔ mu yie paa ɛbɛgye ɛberɛ akyi ɛberɛ. Dabi sɛ yɛsi yɛasɔredan no wie a mɛpɛ sɛ mɛba na mafa bosome mmua anaasɛ mmienu na matena mu pɛɛ. Monhwɛ ɛberɛ a wɔn saa maamefoɔ no mu biara ɛberɛ a ɔfrɛ Ephraim ɛberɛ a na ɔwɔ awoko mu no ɔde no gyinaa gyinaberɛ bi baabi a na ne nan si nwo mu. Wɔn mu baako biara wɔ baabi a wɔwɔ pɛpɛɛpɛ. Na Yosua na onim yei mmom ɔnam nkanyan so na Honhom Kronkron di ne kan kyerɛ yi a ɔkɔɔ bɔhyɛ asase no so no ɔmaa onipa biara ne bɔhyɛ pɛpɛɛpɛ. Yɛ Honhom Kronkron hyɛɛ bɔ nam awoɔ mu no wɔ akyire hɔ sɛnea Onyankopɔn de ebinom asi asafo no mu wɔnam awoko yia no mu.
Oo,
wɔnya bebree ɛtɔ da bi a sɛ asafo bi esi apinie wɔ ɔtaa bi ase a ɛfiri wiase a wɔgye Awurade Yesu adie no sɛ Honhom Kronkron bɔhyɛ no ɛyɛ kan ma yɛn sɛnea na ɛteɛ de maa Pentekoste no sɛnea wɔsi apinie na wɔsu wɔ awoko yia mu. Nanso sɛ wɔwo wɔn a na wɔawo wɔn agyina gyinaberɛ bi wɔ Onyankopɔn ahennie mu. Afei na Honhom Kronkron no asi wɔ asafo no mu. Ebinom asomafoɔ, ebinom adiifoɔ, ebinom akyerɛkyerɛfoɔ, ebinom ahwɛfoɔ, ebinom asɛmpakafoɔ. Afei ɔde ahyɛ mu hɔ kasa foforɔ nkyerɛaseɛ, nimdeɛ, nyansa, ayaresa adom akyɛdeɛ, tumideɛ ahodoɔ nyinaa. Baabi a asafo no wɔ, afei yei nti ne me botae a ntumi yɛ sei. Asafo no ɛbere bi a wɔbɔ mmɔden sɛ obi bɛkɔ akɔhyɛ ɔfoforɔ bi ntwea so. Nanso monyɛ saa, worentumi nkɔdua aburo wɔ Ephraim ntwea so. Sɛ woyɛ Manase a, ɛsɛ sɛ wogyina wo gyinaberɛ wɔ Kristo mu. Fa no sɛ wo gyinaberɛ. Oo, sɛ yɛduru mu ha a na emu ɛdɔ na ɛyɛ dɛ sɛnea Onyankopɔn de ɔbaako asi asafo no mu ma ɔka kasa foforɔ ɔfoforɔ. Afei wakyerɛ yɛn mmerɛ pii ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa ɛka kasa foforɔ ɛno yɛ mfomsoɔ. Ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ saa. Daabi yɛnyɛ saa. Wɔn nyinaa anyɛ adeɛ baako. Na obiara yɛ ɔbaako biara wɔde asase no man ɛna wɔnam nkanyan so akyikyɛ mu. Na ɔbaako biara mɛtumi afa kyerɛsɛm no na mede akyerɛ wo pɛpɛɛpɛ sɛ ɔde wɔn hyɛ baabi a na ɛhyɛ sɛ wɔhyɛ gyinaberɛ mu no sɛnea abusuakuo afa mmienu no na ɛhyɛ sɛ wɔtena asuo no agya sɛnea wɔn maamenom sum saa ewo wona wo mu ene se nea na bia e bia esese eye na afei waba mu echire ino eno nchese wo fa ahudie efi oku mu esese wo da so a eku eji asase inchi bia wugina so enti ya k9 na enyina ho ema osoro kesekese no efi se eye akudie ene amane ene awudie ene ntokwa ene de keka ho mmom na ejina ho ema ye se esese eya na montu a ewie pe.
That's where the church is failing today.
Ho ene ba bia asafo no edi nwammo ene e wo sa ana montu onu mu
wonim se empo usuban
ebetumi apia obi afri na yaresa ho mo abone kosem mo ajidifo obone a Mwakata so, betumi amasa asafuyi edi nyambo yye, na atemu odano, mubetia emubia honka. Oh, wukase, afi chensima kakra, unyabere mabrana, eye, eno, eno no kreno, gine hon. Joshua, atire ye, oko asa asene sono, unyankopon ema anu boshe anese, gine hon, se, wune edom e kun. Na unfiri onipa baakumpo na bibimpo entiwo sese wunya ayarehwefo anase ayarsa eji entempe a edi kan anase nyumtofo amen unyankopon kan se asase no eyemodea munkoko gine ho se woni edom eko na red cross bia eni hokra bia empra na wokum amorifo eni hitifo. Nanso obakumbo empra ewo wonmu kosise pone eba enslaban no mu na ebra ekan efa asa Babilonia atade no ene sa sika kokko no na odisie ni slaban mu no.
Then the next day they lost 16 men
aveda edi ono osiri enipa dunsia Joshua ka se munyina ho munyina ho munchesima. And from Sobi or Bribi and Koyewa, Yabepai and Nanson Abua, the dear Unyankupon, Emma, young Boshe, Bria, and you are a bit crying, a town for Habatra from a warrior Nazi.
And there's something wrong here.
Now, and from Sobi or Brian Kosuye, baby, if you say Yagani Padusia, Wawuwa, or Yazra, and Yanom, and a Wawu. Adenti ena wuhuye
onipa wonhu enni asem
esan se onipa baako efri santre no munti wonhu genti a esese ye kirekire yei asapo no ejinaten yeni nyankopon asem no ejinaten yeni nyankopon ejinaten na yeni yenhu ejinaten ye nanteten peyemu enida homu onipa nyina anim Yesro Onyankopon esan se onipa baako ewia atade na oyɛ bibia na ensese oyɛ ema enipa dunsia ahwere won kwa misusisa na oyɛ dunsia ebia ɛkyɛ ne saa misusisa na oyɛ nipa dunsia ana owuuyɛ Joshua efrae ka se emfunsuo bi ɛwɔ hɔ Onyankopon ɛna ɔhyɛ ɛbɔ no na biribi anko yi. Se ye di oyarefo eba yanim na wanya yaresa se se ye fremu adadie kronkron na yeshia
something's wrong somewhere
bibi anko ye ewo baabi onyankopon ehye ebo se se onyankopon edi saa bohye ne so na obeye na opai emu adadie na ohwehwe mu wotontonto na eka epai mu kan na okum eka abusua ene wonyina na ohwewo ma waye nson na woja no ho se enka yedum na Joshua efa okunu mu ofa bibia a ekam enimu anase apirakuro na mu wo ho no takuro bi na ohia ebre kakra ebre akakra aka ho na oyia ekoto na emerema no entumi nku ye anajo Joshua sa okofo kese no a onyankopon asra ne ngo na odi no agina gina bre bi asase ne so ti se episofo edema asafo foforo no wunya wunyai wofa asase no aye won dia wo di so na ohia ebre kakra nti okan se oyia gina din
And she stood still for about 12
na,
hours.
Na ojina ho din be ya don hwiri du
mienu. Ko si
se ofa asase no.
Uhunu.
Afi episode for onwoma no e de yen jina jina brebi e wo Kristo mu.
De
na ote e wo asase kronkron no so.
We are placed not in the holy land but in the
won fa yen jina asase kronkron no so emom e wo hohom kronkron no mu. Afi mu ma yen kinkan asem ba akope enhwe sene a asafo no e ye pe.
Paul
wa onam nyankopon epeso ebeye Yesu Kristo sumafo me pesa onyankopon eye no osumafo enye empanimfo bi ene wode ensagu ni so enye bishop fo ene wo suma no baabia emom onyankopon ene ofre no ene oye no osumafo.
Paul, an apostle of Jesus Christ.
Paul, wa onam nyankopon epeso ebeye Yesu Kristo sumafo. Ede koma ahotefo wona wate won ho. Awowo Efeso. Awoye agidifo Yesu Kristo mu.
Monhwe
sene a okasafa ye no mu. Ye ankoma wona wonyinye. Ye ekoma asafo no. Eye ofra ekoma won a wafre won apue wate won ho na wafre won ewo Kristo Yesu mu. Afi se wo pese wuhunu sene a ye ba Kristo Yesu mu a se wo bebue akọ Korinto fo a edikan eti dumie nu oka se efi se wonam honhom baako so ena wabọ yen nyina asu ekọ nipadua baako mu sen edien ena wode abọ yen asu honhom kronkron no enam ensuo mu asu baso mu Kristo asafo nkrofo emom enam obaako so adekesie he o he o enam honhom baako so enam enchia baako so enam krata baako so enam nsuo pete baako so
emom
wonam honhom baako so aboye nyina asu ekọ nipadua baako mu yen enyama asase a onyankopon edema yen se yen tena so honhom kronkron no sade e odike na ema yudafo no ode honhom kronkron no ema yen
by one spirit are we all baptized
wonam honhom baako so aboye nyina asu ekọ nipadua baako mu mwati ase afi okasa echre huhumu kenan fono Israel huhumu Israel wafa asase no aye won dia no enye wani je se wabue afri Mizraim jene imu enye wani je se wafri esre suo na munkai na esese wodi mana abofo aduane a efri soro kosi se wobetwa akọ asase ne so na ebra wotwa kọ asase ne so no mana no etwa a antobio afi na wanyini ankasa na wodi asase ne so ebro dada no bi afi afi ya monna so enye emotafo abio no afi ya monhwe asempa no mu nufusio no na ensese oye o se abofra na wabubo wachi na wakasa kire wo na waba asori afi ya monyini ye se a kristofo mo asiesie mo ho se mo bewi enam a edin sese mo asiesie mo ho se mo beba biribi mu.
You're ready okay, to understand that you've been rich. Oh, you're getting to it directly and all.
Oh, you're being committed. Now, oh, what do you see every year? See, I see.
He said, okay, now that you've come into this, I'm going to
send
this to you.
And I'm going enkoma wona wafri Mizraim a enchere ye no enkoma wona woda so a ewo akwantio no mu mom enkoma wona wo wo boshe asase no so no a wonsa aka boshe no boshe ene onya ho nkonkon boshe no o mweni nyi se mo asase no so ana wo hasese mu di aburo dada no bi mu di enoma dende a ewo nyankopon mu na mo anya entiasie kan mo honhom adine no nyina enye basa Munim dear or ye pepper, Munim dear or tear pepper, Munim baby potia moko, Munim bibi potia, a fahunina. Munim only kwa moa jinwedie, na mudilise obetumi afedie, mudiashen and sanusu esie dano. Oh, or no any of Bacono, our ye dear Paul, air cassa etrem say, say, Muntianu ye, afe moire, a jiddy foa, a war. Christo Yesu mu no. Afe, moma asafo no enti eno mu. Se, ena ya ba Christo mu. Ye nam se, ye dom asore so ana. Dabi, se, ye di yendi eshe enguma bi mu ana. Dabi, se, wadu eshe ensio mu ewo esubo mu ana. Dabi, se, ena ya ba Christo mu.
By one's Holy Spirit.
Wonam. Ohom kronkron baako so ena waboye nyina asu ekọ bọhye baako mu ni padua no na waye fafafo ewo nnoma nyina ewo asase no so amen oh me ni pesa se anka mini ensia anka metumi atiam me se mitru sa asase so a eye media ni wo fie sesei ni wo Canaan so ni wo ho ema bibia onyankopon pese odime ye menam asase kronkron so ohine no ba ma shamata die nyina ena masiesie me ho ma free bin dream of pray ma ba bosh asase ne so ma jina sohwe no mu ma twa yordan awura enhyira bosh ye mu oh eye den ena menya no wonam honhom ba ko so the same way God. Paul nya no no eye me su atuma kwankro no a aye ne so no kwankro no a oye wo wo so no wonam ho ba kuso ene waboye nyina asu enya ensuo pitie se wadi kitua bi apete wo so atinka ye kama pa mo wo sieu e wo mu o ma won nyina gare yasie e wo ho kronkron no mu.
That's a
promise. And no, any Boshano. Yay, Ephesians 4. Yay, Joshua. By your home, Crono. Joshua, Etresa, Yesu, Adinqua. Joshua, Etresa, Home Crono, Etina, Emma, Humu, Sadiana, and no tear our Huna Moon. Sir, or ye, or Kufwa Kessia, or no, and ye can before Kessiano. Se de na onyankopon eka Joshua ho no sa en onyankopon e wo hom kronkron mu o piaye eko babia na bra boni e me ban saban no mu no hom kronkron no e hwe se ye gina kom fo be e da wasa fu mu bibi ankoyi o montu mi hu senia yenya kiss mambere ma bebre sese Saul bebre efri asofo ntite bia hodo e na wo pue e na wo kirekire sa enuo ma kontontisemi se de tro kronkron no ka se wo beye ayese oni gidie no otete wo mu efri wo ho a wo ne wo eni ayonkofa bia ene de akeka ho wo kekare we ni ntire onyame sompa nanso wo pamu ahoden dane wo ho fri sa ni peyi ho oni ba bia wo fri ba ye wo tumi emma senti bia I say ye a free on your barma boots claim on ho, Madame Fubi, Sebribi, ewa wa ye, Maraton, and ye, Nami, Abodia, Bia, a woman Yasino, a ye, a Fumu Ponko,
a Fumu Ponko, ya,
Mu, dear, a waffum pa.
He don't know
oh, yeah.
What he is.
Oh, yeah. Oh, yeah.
He cannot produce himself unto
me
no more.
Enwo, ni hu bie o.
A mule cannot
ponko, enwo, be bred enwo, to another mule and become fro. A mule. Na, a mule. He's ponko. Finished. Well, yeah.
He
oh,
don't
nim,
know where his papa comes from.
Papa
he
efre,
doesn't know his mama.
Ne mame.
For
if
he
you
is
say,
a,
oh, yeah. A
little monkey and a mare horse.
Oh, yeah. I've never did that. Sada.
Don't you lay such a bet on the God.
True, nyanko ponso.
God never done that. God said everything shall be fine.
Onyankopon ka se biribia enwo ono ani nseso. Ani owura.
Nanso
afumu ponko ye ni papa eye afumu enane maami eye ponko. Nti onim baabi a ɔwɔ ɔno ɔyɛ pɔnkɔ a ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ afunumu anaasɛ afunumu anaasɛ ɔyɛ pɔnkɔ a ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ afunumu afunumu a ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ pɔnkɔ onim baabi a ɔwɔ na ɔyɛ biribi a ne ti mu ɔden paa wɔ wiase wontumi ɛmfa ɔwerɛ ɛnhyɛ ne mu da na saa kwan no so ɛna nnipa pii ɛteɛ ɛwɔ asafo mu onim deɛ wɔn papa yɛ onim deɛ wɔn maame yɛ adeɛ baako pɛ a wɔnim wɔyɛ presbyterianfoɔ methodistfoɔ baptistfoɔ anaasɛ pentecostalfoɔ anaasɛ biribi onim baabi a wɔfire na afurumu pɛni wobɛtumi ateɛ mu agu ne so dodoɔ bi a wopɛ sɛ woteɛ mu agu no soɔ na wɔbɛtina hɔ na wɔawie n'aso kɛseɛ no mu na wahwɛ wobɛtumi aka asɛm no akyerɛ wɔn anadwo mu nyinaa na wɔnim hwee ɛnkɛn berɛ a wɔkɔɔyɛ ɛne sɛdeɛ wɔyɛɛyɛ ɛberɛ a wɔbaa mu afei ɛno ɛyɛ nokorɛ menkyerɛ sɛ mɛyɛ aniamɔ wo ho mmom mepɛ sɛ meka nokorɛ no ɛkyerɛ mu ɛnso adeɛ baako bi wɔ hɔ a wɔtumi yɛ wɔyɛ adwumayɛfoɔ paa o wɔyɛ adwuma yɛ adwuma yɛ adwuma yɛ adwuma ɛno ɛka me ɛfa saa amanyamfoɔ yi a wɔbɔ mmɔden ayɛ adwuma akɔ soro ɛno ɛyɛ nokorɛ afurumu pɔnkɔ ladies aid kuo no ɛne akokɔ anwummerɛ adidie ɛdede akatua ɔsɛnkyɛnii no na ɛsɛ sɛ yɛnya saa yadeɛ ɛne saa nsɛnkyɛnii ɛyɛ adwuma 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 ɛyɛ adwuma adwuma na wɔn ɛdeɛn ɛna wɔyɛ adwuma anya bisa wɔn mogyidiiɛ no wonya ho kronkron no anaa wɔbue wɔn asom na wɔnim baabi a wɔwɔ ɛdeɛn ɛna wokyerɛ ɛhe ɛna yeinom nyinaa yei ɛdeɛn ɛna wokyerɛ wɔn kronkron no menti biribi ɛmfa ho da ɛsɛ sɛ woyɛ ɛnyɛtrasoɔ bi yɛ wɔnim deɛ papa ɛyɛ anaasɛ deɛ maame yɛ ɛnso na ɛsɛ sɛ wohwe wɔn ɛwɔ biribia a woyɛ ho wabobɔ no wɔ ha na wabobɔ no wɔ ha na wabobɔ no wɔ ha na wabobɔ no ha ɛyɛ nokorɛ afurumu pɔnkɔ dadaa ɛnso meka kyerɛ wo ɛnsɛ sɛ woyɛ saa sɛ ɛyɛ ɔpɔnkɔ kan no a wodeɛ tweabaa no ɛwɔ ne so ɛberɛ baako na onuabarima na ɔkɔ onim bia ɔyɛ sɛnea ɛɛfɛ sɛ wote pɔnkɔ kan so sɛnea ɛyɛ paa sɛ wɔka sɛ bra abarima a onua ɛbɛyɛ sɛ wobɛso mu denden wobɛgyae bɔtɔ no mu akɔ ewiem saa kwan no aa so na ɛteɛ ɛma akristofoɔ kan halleluya wɔanya ɔhɔm kronkron no monsakyerɛ a mo adwene mu nyinaa na wɔmmɔ mo asu ɛwɔ yesu kristo din mu ɛma mo bɔ ne fakyɛ ɔkɔ ntɛm so sɛdeɛ wobɛtumi akɔ nsuo no mu wɔkɔ wɔrentumi home adekyeɛ ne anadwo kɔsi sɛ wɔbɛnya ahom kronkron no adɛn monim kristo ne nim deɛ na ɔyɛ ne papa hwɛ ɛyɛ mmienu ɛna wɔwoɔ ɛyɛ nokorɛ papa ne maame akurumu no ɛnnim deɛ na ɔyɛ papa anaasɛ deɛ na ɔyɛ maame nanso yɛnim deɛ papa ne maame yɛ ɛfiri sɛ wɔwo yɛmfiri onyankopɔn asɛm a wɔatwerɛ no mu ɛnam honhom no so ɛsi so dua petro ɛkaa sɛ wɔ pentekoste da no sɛ mobɛsakyera mo adwene na moma wɔbɔ mo asu a mo nyinaa ɛwɔ yesu kristo din mu ɛde maa mobɔ ne fakyɛ a mobɛnya hom kronkron akyɛdeɛ no na onuabarima kristo ni a wanya awofoforɔ kan no me ne honhom ɛberɛ a wobɛnya asɛm no pɛ onya hom kronkron no bisa ne biribi afei wonim baabi a ogyina wogye nyankom a ayaresa di amen mogye ma yɛ ɛtɔ so mmienu no di amen bisa afurumu pɔnkɔ ne saa afurumu pɔnkɔ nyame som no mennim dɔkota jonso ka adakoro bi ɛhɔ kɔdii sɔlo akyi wohunu wɔnim ɛyɛ meka kyerɛ wo asɔre nnim ho nokorɛ nuabarima nanso ɔbarima a wawo no foforɔ ɛne ɔbaa no ɛnim nokorɔ a ɛwɔ awurade yesu ɛma yɛ no ho wɔwɔ ahotosoɔ sɛ wɔanya hom kronkron no sɛdeɛ hom kronkron bi ɛwɔ hɔ a wɔde ma afei yesu kaa sɛ ɔbaa no anaa ɔwɔ abura no ho no yɛsom ɛwɔ bepɔ yi so na yudafoɔ no ɛsom ɛwɔ yerusalem ɔkaa sɛ ɔbaa tie me nsɛm ɛdɔ no ɛɛba na adu sɛ agya no ɛɛhwehwɛ wɔn a wɔsɔre no ɛwɔ honhom ɛne nokorɛ mu w'asɛm no ɛyɛ nokorɛ no na onipa biara ɔbɛkenka atwerɛ kronkron no na ɔgye asɛm biara atwerɛ kronkron no aka die no na ɔdi ne nkyerɛkyerɛ akyi no na onya honhom kronkron korɔ no a onyaeɛ no die no ɛkwan korɔ no a onyaa no no so no wonyaa deɛ ɛsiiɛ no no ara bie tumi korɔ no a wɔn nsa ɛkaeɛ ɛberɛ a wonyaa no no onim deɛ ne papa ne maame ɛyɛ onim sɛ wahohoro ne ho ɛwɔ yesu kristo mogya no mu a wɔfiri honhom no mu awo no na onyankopɔn ɛnwosra ahyɛ no ma onim baabi a ɔgyina nokorɛ ɔwɔ Canaan onim baabi a ɔfire saa kwan no ara so ɛna kristo ni paa teɛ bisa no wogyidiɛ no wonya honhom kronkron anaa amen onuabarima yɛgyina hɔ da bi ɛwɔ ɔhotini bi nkyɛn wadi mfirinhyia aduɔkron mmienu ɔkasa kyerɛ me ne hwɛfoɔ a wadi mfirinhyia aduɔwɔtwe meka sɛ nanaba ɛfɛ sɛdeɛ wobɛtumi ayɛ no ɔka sɛ ane me ba meka sɛ adi bɛɛ sɛn afiri berɛ a wonya honhom kronkron no ɔka sɛ animuonyam ka onyankopɔn menyaa no mfie aduosia abɛsene korɔ no seesei sɛ na ɔyɛ afurumu pɔnkɔ a anka ɔka sɛ afei twɛnsima wɔhyɛ me den ɛna wɔpete me so nsuo berɛ a na meyɛ ɛyɛ nokorɛ ni na wɔfaa me ɛkɔɔ asafo no mu ɛna mede me krataa ɛkɔɔ sɛ ahummɔborɔ wɔnim baabi a wɔwɔ mpo nanso ɔbaa no nim baabi a ne mpa ne nnie ɛfire na ɔwɔ hɔ ɛberɛ a ɛsiiɛ no wɔfiri nsuo no ɛne honhom no mu ɛna wɔwoo no na ɔnim na nsuo no ɛnam asɛm no nsuo adwareɛ so ɛnam asɛm no so afei mohwɛ sɛnea ɔkaa yei ɛkyerɛɛ wɔn ɛde kɔma wɔn a wɔwɔ ye kristo yesu mu paul afei monkae meefa ɛberɛ tenten nanso menwie saa ɛti nanso mɛyɛ ne ntɛm mopɛ saa a ɔka kyerɛ yɛn baabi a yɛwɔ nanso yɛntumi ɛnyɛ no anadwo baako bɛmu ɛhia bosome baako anaasɛ mmienu te sɛe anadwo biara ɛrekɔ mu pɛɛ ɛwɔ ɛno mu asɛm a ɛsi asɛm soɔ yɛkɔ akyire na yɛyi abue ɛwɔ abakɔsɛm mu na yɛde ato hɔ pɛɛ asɛm si asɛm so na yɛakyerɛ mu sɛ ɛyɛ nokorɛ no afei moma me nkenkan saa ɛyiyi mu no ɛntɛm so bio Paul a ɔnam nyankopɔn ɛpɛ so ɛbɛyɛ yesu kristo somafoɔ ɛnyɛ onipa pɛ so ɛde kɔma ahotefoɔ a wɔwɔ efeso ɛne nkabomudeɛ agyidifoɔ a wɔwɔ kristo yesu mu ɛkyerɛ sɛ wafrɛ wɔn apue wate wɔn ho ɛna afei honhom kronkron no abɔ wɔn asu ɛna wɔwɔ kristo yesu mu mede saa krataa yi mu ɛnsɛm ɛbrɛ mo madɔfoɔ misusu paul ho sɛ ɔne wɔn ɛwɔ hɔ pɛɛ seesei a sɛnea ɛani gyeɛ saa ɔsomafoɔ pɛni ketewa no ɔtwa ne tiri ɛwɔ fam hɔ ɔgyina baabi a ɔtwa ne tiri no nanso ne tiri no atua so ɛwɔ saa nipadua foforɔ no mu na wɔntumi ntwa bio da na ɔne wɔn agyina hɔ ɛwɔ saa sima yia mu ɔsomafoɔ korɔ no a ɔtwerɛ yei no na ɔka sɛ ɛde kɔma mo a mowɔ kristo yesu mu wɔnam honhom baako so ɛna wɔabɔ yɛn nyinaa asu ɛkɔ saa nipadua baako yi mu afei mohwɛ adom ɛnka mo ɛne asomdwe a ɛfiri yɛn agya nyankopɔn ɛne awurade yesu kristo nhyira ɛnka onyankopɔn yɛn awurade yesu kristo n'agya a ɔde ne nyinaa ahyira yɛn wote yɛ no charle ɔde honhom nhyira nyinaa ahyira yɛn ɛnyɛ ebi ɛde ma asomafoɔ no ɛna ebi ɛde ma yei mmom ɔde honhom nhyira nyinaa ahyira yɛn honhom kronkron korɔ no a ɛsiane wɔ pentekoste da no ɛyɛ honhom kronkron korɔ no a ɛwɔ ha anadwo yi honhom kronkron korɔ no a ɛma amaria ɛteam na ɔka kasa foforɔ no na onya ɛberɛ nwanwasoɔ na n'ani gyeeɛ no ɛne ɛnoɔma a ɔyɛeɛ no ɛyɛ honhom kronkron korɔ no a na ɔwɔ ha anadwi
kompon kronkron no a
e ma paulo e wo sa susen dada no mu ba bia na asɛ ensuo ayɛ no e ma na asa na enna duna ade tiene anadwo bosome ana asɛ nsroma eni ho ohwɛ abonten ho na bonsam etia sorokye bia so ohwɛ na wanwene ne se na ɔka asɛ memmene mu abɛrema dada afei manya mu sese na ebra Paul eko bo mpaye kakra no obofuo bi ebejina ho eka se ensuro Paul sa susen dada yi ebese ewo supo bi so koso na diwadi ane nyira yesese no ena oba no a odin konson konson atitire ne nsa ho na otwe won ene ne nan ho na oka se munya kuku oduro abɛrema ofise onyankopon no onyankopon bofuo no a me ye na kwa no me jina me nche e no ka se Paul ensuro sahom kronkron no a e wo ha anadwi onyankopon honhom kron no a ode honhom nhira kron no a e som yen ode honhom enhira nyina e hira yen e wo suru honom.
Oh, let's stop just one
in
heavenly places.
Was through honum.
Not just not out anywhere, but in heavenly places.
Was through honum.
We are assembled in heavenly
places. That this position of our believers. Wabom paye ya na se asapo no abom paye ya na yesiesie ye ho adwe aman kransam no a na ye di ehia ye ho ye ho se ahotefo a wafre ye na pua wodi ho nkonkon no aboye na su a wodi onyankopon enhira ahye ye ma wafre ye wayi ye ye tibom ewo esuo no ewo ye nkra mu.
Our spirits has brought us into a heavenly atmosphere.
Oh, my barima.
What could happen tonight?
Oh, what could happen?
If we would be staying in a heavenly atmosphere,
we would be staying in a heavenly atmosphere.
Yeti
osuru honum ewo Kristo Yesu mu yabom sorry ewo osuru honum.
Did you ever set one?
Otina ba akumupen.
Oh,
matina ekosise me di anigye esuye na meka se onyankopon e ma me mfiri ha nkoda. Osuru honum ewo Kristo Yesu mu.
Blessing us
na eshira yen. Nyankoma ayarisa
nima
onim dada adiye
nisuade
hunu tumi kasafufro
ntrasye
nyansa nimdie nshire nyina ewo osuru honom ene anigia elikabia na animonyam ashama akoma bia honhom no ashe no ma yebom nantie yebom etnase ewo suru honom bimboni baako eni yentem tawanom baako eni ho tadie tietia baako eni ho baako sei se anase ofofro no adimboni baako eni ho
ubia
eni bribi etia ofofro
ubia
kasa ewo odo eni baako yemu ubia di akoma baako ewo biaya baako afei mpofri mu no ahumia etita mframa emu edin a ebo efiri soro ebai wo ana wo wo ho no
odi
honhom enhira nyina ehira yen afei hom konkon ebetumi ahwe agu obi so na wakase se de awradi sie nie ko ba bi se akoye biribi se monhwe se ebesi ti sa ohun se de awradi sie nie ye biribi se ewo bia se monhwe se ebesi ti sa
shira
yen abom ewo osuru enhira nyina mu ewo osuru honom monhwe
according as he has chosen se
de oyi yen.
Did we choose him?
He chose us.
The night that we accepted him.
Chosen.
Oh, according as he has chosen us in him.
Sede oyi yen ewo ni mu ansana.
Foundation of
the world.
That we should be holy without blame before him in
denominations.
Asori feku in love.
Ewo odomu.
Ebreben
eno nyankopon yi yen. Ebreben
eno nyankopon yi wo se nyahom kronkron
no. Ebreben eno yi wo.
Before
ansana worishia ewi asiasi. Onam nini mwa onim dada so odikan ehunu wo na onim se wo bedo no na ansana wo she wiase ase no ana oyi wo ana osuma yesu se obeye wo boni hu empata na wa frewu abankambo mu aba onu ahu se obedo wo o menya anka ye wo ebre sima kakra ebi eka ho. Mumami, ansana yebekwa ni mu kakra no yenko echire Genesis eti ba ko ni mu adionunsia mefa no ukuada ebra o nyankopon eye onipa no ansana oye onipa no ofra ne ho he Elohim asem no echire se wo Hebrew mu no de otene ho ase. Ninyina enam ono aso na bibia ni ho ansana ono na ono ene de na owo ewo ho nyina ono ma kuno a na otene ho ase
ela
Elohim etrese onto sini ade nyina mu oho odemfo ewa ade nyina so ade nyina so tumfo de otene ho ase oba kuno oh.
But in Genesis 2, well, when he
Genesis
made man,
team, he said, Ebra, oh, yeah, oh, nipa, no. Oh, can I say, mene, yeah, ah, he, ooh, yeah, ooh, ooh, he, yeah, ah, he, we, he, Yehovah. Edye, enana, echre. Mene, dia, o, tia, siye, nina. Oba, kunwa, obo, bribi, efri, onwa, mu. Se, onye, mia, meba. Anase, ebre, tia, wamu. Anase, kituwebi. Kituwebia, ofri, mia. Eni, monyam. Aden, oma, onipa.
Yehuwa,
echre, se, oma, onipa, eye, nyame, ketwa.
Because he is Father God, and he made a man an amateur God, so he isn't self-existent anymore. He exists with his family.
And he, until now, oni na busnya ena etie.
Ella, Ella, Elohim.
Ella, Ella, Elohim. Afe, oye Yehuwa. Yehuwa, etrese, oba kwa, onye nabusina, enetie. Afe, onyankumo, eye onipa se, obedi asasi enyina so, na oditumi. Na asasi, eye babia, onipa edisutumi. Anasa, eye trese mwana. Enye, sena, eno, eye, nahimaya, na oye nyame, ewo asasi neso. Na otumikasa, na ebeye sa, otumika ye na ebeye sa oh ono ena oho no onyankopon Yehowa de ebre bi na otene ho ase nanso sese oni na busua enetie na ne nketwa eka ne ho muna mu oho no abi monken kan eno ebekomu kwada na jo ebra ebenya emre bebre no ye wo beye sima dunum eka ho na ye be misusu se medru bia bi e wo ha nanso ye nuru ba bi a wo de hom kronkron boshe no asoyen anu no ne nyina ye afi ebre ben eno wo fre ye nse ye nye onyankopon enko a ebre ben eno wo fre o ma never se onye onyankopon akwa oh me ye ema meto emunten time me ka akere mo muma ye nya akere sam kakra me pese munya petrua edi kan eti ba ko ni imu adio na pat enhwe edi sam eti dun so ni imu enwotwe na me hwe edi sam eti du miensa.
Now we want to listen here. You want to know when
afe, ye
God pese, called
ye
you to be a Christian.
O pese uhunu bra o nyankopon efre o ebeye Kristo ni.
Oh,
oh
mi doye
ye enya pa no nko ena onipa nam so ebetena se nyemo masem biara ifiro nyankopon anumu eba no so ne nyina ye onyabama nebo unya petrua etibako ni yimu adionu eye kinkan etibako yimu dunkro ene etibako yimu adionu muntie ye ane na mmom for the christo a otise adwama a oni dem ene nkikan ye no emoja ne bo edin ono ena wo yinu sie ansa na worhye ewiase ase na wo yinu akyere ebra edi akyere yi mu amamu ebra ben ena wo yinu sie ansa na worhye ewiase ase unya bra mapat kinkan edi se meti dunson yi mu enwotwe emame aboa no a wo hunu no no na owo ho dabi na afa die oni ho na obefiri ebunu no mu aba na wabesene ako oseyi mu na ebeye wona watete asase so nyina anwanwa wona wanfi wiase ahyase antre wondin ewo enkwa enwoma no mu ebra wobehunu aboa no se dabi na owo ho na afa die oni ho na enso owo ho a hwanom ene obedada won hwanom ene asa nyamesum nipa yi a otese soli ebedada won na eno eye ni tia se ena ewie pa kosi se ebe dada hwan no pa se se ebe tumia ni nyina ye adi se ebe tu dumia nsa ni yimu ngotwe mwamen kenkan mamu na wona watete asase su nyina wona watete asase su nyina ebe som no wan twere won din ewo adwama no enkwa enwoma no mu no ansa na wo hye ewiase ase breben ena wo twere yen din ewo adwama no enkwa enwoma no mu ebra wo kum adwama no ansa na wo hye ewiase ase ebra no nyankopon eye yehowa el ela elohim die ochi ne ho ase obaako no otise denche mo kese baako na ontumi enye bibi foforo nanso wo saa denche mo yi mu no na ni subansu eye agyenkwa wo saa subansu yi mu no woni mu no na oye oyaresafo eye na bibia ni wa obegye no nkwa na bibia ni wa obesa na yade nanso ni subansu eye saa enti afei ansa na wo hye wiase ase no ebra na onim sɛ adekesie bi ewo ni mu a ebeda die no sɛ obeya agyenkwa sɛ obeba na wabeyɛ honam na wabetena yɛn ntɛm na onim sɛ ne mantampie ɛna wɔde asaye yadeɛ okum adwama no ewo ne nwoma no so ansa na wo hye wiase ase na ɔtwerɛ mu din ewo saa enwoma no mu ansa na wɔhye ewiase ase oh muntie yei nhunu sie ehwɛ akyire ɛkɔ nimu a onim dada mekyerɛ nyito hɔ nyito hɔ ehwɛ akyire ɛkɔ nimu a onim dada na nhunu sie ehwɛ akyire ɛkɔ hyɛbrɛ ɛma mo werɛ ɛmfiri saa enyito hɔ no ehwɛ akyire ha ɛno nie na meyɛ ɛnkasɛ ewura wo me ewo boni mu otete mi wo amumuye mu me ba ewiase ebedi atro wo me adeboni yefo entem papa ene maami ene mabusua nyina adeboni yefo na me yenkase ewura nenso empofiri mu a me beye awio aba eye den ene ba sa eno eje ene no nyitu ho onyankopon ansa na wo hye ewiase ase no oyi ewura ewo wo no se emeye ayuo aba afei minim se meye ayuo aba esan se manya nkwagye ebeye den ena meye bonhwe akyire na amunu se oyi to ho emretente a abesne kro no onam nimu a onim dada so ehunu se medo no nti oye empata enam ono ane ba ne so se enam ne so metumi afri ewura ewuwo no mu abeye ayuo aba afei ehe ena me wo sesei manya nkwagye me nam onyankopon adom no mu ede ena enhunu sie ehwe ehwe ko hyebre ehe ena ode me beko ena ehe ena me ko amen eno enyawo ona wo ho no afei muma yenkenka enko animu kakra na afei esese enche kra yewie sɛde ɔno oyi yen ewo nimu ansana wo hye ewiase ase sɛ yenye ahotefo a yen ho enni asem nanim ewo odomu.
Having predestinated us.
Na oyiye etuo ho ema abaye. Oyiye etuo ho se. Obefa ye abaye mu. Onam Yesu Kristo so.
Amane ho.
Se de nepe eniso etie.
Ebiye
ena oye.
Ono
onam nimu a onim dada so. Ehunu yen sie. Na onim se oye agenkwa. Otene ho ase. Na abofuo bia ni ho, bibia ni ho, jise onyankopon, ela Elohim, oba akono a otene ho ase. Bibia eni ho jise ono nkoa. Nanso na agenkwa ewo ni mu. Eye die ena obeje no nkwa. Bibia ni ho a ayira onim sa. Afei na onim se saa subansu kesie yi a ewo ni mu yi. Ade bibi bepue a obetumi age no nkwa. Afei ebra eye saa no. Onam nimu a onim dada so. Ohwe fom na ohunu obiara na obeje no atumu. Na afei onam saa ye so. Oka se se meji ono a ekwan ba akopɛ so ɛna metumi ayɛ ɛne sɛ mia meba fɔm na mabɛyɛ honam na mafɔ onipa bɔne ato me ho so na mawu ama no sɛ deɛ metumi ayɛ ɔba akono a wɔbɛsom no ɛsan sɛ ɔyɛ onyankopɔn nti ade a wɔsom no afei ɔba fɔm ɛna ɔbɛfa to ne ho so na bra ɔyɛ saa no ɔyɛ saa sɛ deɛ ɔbɛtumi agye wo a wɔbɛ sɛ ɔgye wo nkwa no.
Do you know what I mean?
Dear me, ona onam nimu a onim dada so onyankopon a oni ahyase ani awiye no de onim ade nyina no ehunu adwama no na okum adwama no ansa na wo hye wiase ase na odi udin ehye adwama no enkwa enwoma no mu na ohunu satan na ada no de obeye nti odi udin ehye ho na o ka se antikristo no obeye nyame som ni pa 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 obia ne ho ofe onitifo pa onyame som ni a otise na obe dada wona wayi won no se ebetumi a nanso entumi enye ho da efise wayi won din esie ansana ohye ewiase ase onam enyito ho so ene oyi won ena onam inusie so woni baabi a wɔkɔ ona wo ho no afei wan no obetumi enya adwene ntanta ewo eno ho ɛno ɛne deɛ Paul ɛkaeɛ ɛno ɛyɛ Paul twerɛsɛm ɛno ɛyɛ Paul ntwerɛeɛ ɛno ɛne deɛ ɔkyerɛkyerɛ n'asafo asafo no gyinaberɛ mu no ansa na wɔrehyɛ ewiase ase no ɛberɛ a onyankopɔn ɔwɔ n'awokon mu yie a mu no na ɔwo na ɔwowoɔ a na ɔnim deɛ wobɛyɛ ɔde wo agyina gyinaberɛ bi ɛwɔ ɔno ara ne nipadua mu sɛ bɛyɛ ɔyere a wohwɛ fie sɛ bɛyɛ okuani sɛ bɛyɛ ɔsɛnkani sɛ bɛyɛ odiifoɔ sɛ bɛyɛ yei anaasɛ bɛyɛ sɛ ɔde wo agyinaagyina berɛ bi afei ɛberɛ a yɛfiri misraim gyeene asase no so aba no yɛnam ahoteɛ mu na wabɔ yɛ n'asu ɛkɔ bɔhyɛ asase no so no ɛfiri sɛ onyankopɔn bɔhyɛ no ɛyɛ honhom kronkron no Efesofoɔ 89 ne yi mu aduasa ɛka sɛ monho nyankopɔn honhom kronkron no werɛ a wɔde asɔ mo ano ɛkɔsi mogyeɛ da no afei onyankopɔn ohunu asafo no sieɛ ɔka sɛ na nnipa no nyinaa ɔpepem ahodoɔ ɔpepem ɛna ɛbɛwɔ hɔ a wɔbɛnante sɛ nyamesomfoɔ paa na wadaadaa wɔn wɔn a wɔnnaadaa wɔn no ɛbɛyɛ wɔn a wɔaba bɔhyɛ asase no soɔ wɔn a ansa na wɔrehyɛ wiase aseɛ no na wɔn din ɛhyɛ adwama no nkwa nwoma no mu na wɔaba bɔhyɛ asase no soɔ na wɔregye wɔn ani nnipa pii suro sɛ wɔrekɔyɛ biribi a ɛresere nnipa pii suro sɛ honhom kronkron no bɛma wɔayɛ biribi a wo ho ɛbɛyɛ aniwu wɔ nnipa anim nnipa pii suro sɛ wɔbɛsu na wɔn dɔfoɔ bɛhunu wɔn sɛ wɔresu anaasɛ maame anaasɛ wɔ yɔnko anaasɛ wɔ adwuma mu panin bɛhu moma menka nkyerɛ mo ɛmfa onipa bi ho ɛberɛ bi ansa na mawie na ɔbarima bi wɔ hɔ a wɔfrɛ no dawid na ɛberɛ a onyankopɔn adaka no a na akɔdi filistifoɔ asase so no na wa yi afri ho na wo twe adaka no na nantwi bidie bi e na otwe won ebra David ehunu se adaka no eba no na ohye atade atenten ketua bi otumrika pue ho ototo ne nan ekowiem e na ohuri hia e na otiamu e na ohuri ye na osai e na ohuri ye e na osai na ono Israel hene no na de yiri afiampoma no mu ebe ohuru no se oyɛ biribi wa waso bi na oba no ebu no anhia aden ebia oba ne kan se jibu ono munhwɛ no wo abonten ho se de oyɛ oto ne nan e owiem na ohurihuri na oyɛ tisa aden asɛ wa bodam na saa anadwo no ebra oba afie no oba no ka sɛ wɔ ɛnsɛm ɛtese mu no aden wo ma me yɛ basaa aden wo ɔhene no me kunu woyɛ saa abɔntene na woyɛ saa David ka sɛ ɔkyena mɛyɛ deɛ sene saa ane owura ɔka sɛ wonnim sɛ na meresa ama awurade otwam na owo boshe asase ne so na wahwere senia oyɛ na ade nyina ani wiase efi nyina na na niadia se ohunu se apama na ka no eba ono ani krom na o me kachre enkrofo bi esuro se wo beje hom kronkron no esuro se obetumi akakasa foforo osuro se obi beka se afei oyɛ wona wakakasa foforo no mu baako osuro se obeba asori na wagbo won asu ewo yesu kristo din mu efi se eye won aniwuo oh oh obi ka se ese se bi yibi tape efri abonten so esa se na maka asem no se wo ba asu wo yesu kristo din mu ni yimfri abonten so ni ye bebre eno eye no kre se mi ye bebre eno ene twere kronkron no se wo mpe ye ye eno ano a mun hwe ye ye be ye no ochina eno ene ade a ese se wo ye hwe ye koso a ayeye bia ani ho ema no efi se efri awurade no eye onyankopon
you know what God did
munim de onyankopon ye ye onyankopon hwe efri soro oka se David wo ye onipa a woda mea makoma ho David, na na ni wu na oyɛ awurade akoa na ɔdɔ awurade na nani agya sɛ nani agya aburo so kosi sɛ na ɔnwene nnipa dibea kɛseɛ ho mo ahu no sɛdeɛ meka no wɔ basɛnka mu anɔpa yi no yɛsuro dodoa sɛ yɛpɛ saulo ama na kyerɛkyerɛ yɛn yɛpɛ saulo bi afiri asɔfodie nteteabea aka kyerɛ yɛn sɛnea ɛsɛ sɛ yɛyɛ yɛn yɛnyamesom ɛne sɛnea ɛsɛ sɛ yɛyɛ
is on the other side
and no e wo yordan afa no ho afa ha de hum konkon no e na odi kan e ha de mo afri saa efi no mu e ha de konfa ho ene de wo dwene e ha de mo awu na mo kwa asie e wo kristo mu na hum konkon no asomo ano mo fa ho mo tike nan mo betumi anya aburo papa mo ye abɔde afoforɔ ɛwɔ Kristo Yesu mu mo asi kwan so ɛkɔ bɔhyɛ asase no so mekae sɛ na megyina hɔ onuabarima Collins ho mfirinhyia aduasa a abɛsene kuroni ɛberɛ a na wɔnsi saa asɔredan yi mpo na ɛyɛ ntomadan ketewa bi nhyia mu a na ɛwɔ ha ɛwɔ ntwea so hɔ menhyia mu a ɛdi kan na meka saa asɛmpa koro yi a ade korɔ kristo ahonyadeɛ kɛse a ɛmu ɛni hwehwɛbea nsuo mu a subɔ wɔ yesu kristo din mu yɛgye asɛm biara adi sɛ ɛyɛ nokorɛ no hom kronkron no mu asubɔ nyankoma ayaresa nyankopɔn tumi ahodoɔ te sɛ deɛ meka no seesei memfirii ɛmu biara ho nkyi baako ɛda onyankopɔn ayi ɛnonom bebree aka ho akyerɛ me nti sɛdeɛ oyi nadie no mekɔ so a agye no ba onyi bi ɛmfiri deɛ na ɛwɔ hɔ no mu da ɔkɔ so a ade bi ka ho megyina a ɛfam hɔ ɛberɛ a nnipa bɛyɛ ahanum gyina kokoɔ no soɔ wɔɔto dwom wɔ yordan kokoɔ so osuframa gyampanturudu mu na megyina na meto ani ɛhunu ɛkyerɛ canaan anigyeɛ ɛne asase fɛɛfɛ baabi a madamudeɛ ɛwɔ ɛberɛ bɛn ɛna meduru saa apɔmudere mpoa no hɔ ɛne daa ɛnhyira no mu ɛberɛ bɛn ɛna meduru na mawɔ m'agya mu no ene ohumi mu dapim ebra ofra seto saajo mu no na me fa barima bi akonsuo no mu na mabon wasu ewa urade yesu din mu me ka se osreja se de me disa abarima yi ebra wo ewo ne pae mu ka su yi abarima keke mia me woni mfoni ni ewo fie me ka se se me bon wasu ewo nsuo mu a urade ewo ne pae mu ka so a wo yesu kristo nyankopon eba no din mu a wo fa hom kronkron no ehye no ma na ebeye saa ebre no bibi pue se chinsham frama na edi chinsia eba afom ha na ade chenso ma ehye no ejina ho saa ahan no a uhu wo emfoni no mu pae no ejina ho ono ɛna ogyina hɔ no ɛkɔ wiase hyia ɛwɔ Canada soro hɔ ɛne baabi a wɔka sɛ nyankom ahan ayi ne ho ɛwɔ baptist sɔfoɔ bi so ɛberɛ a ɔrebɔ asuo ɛna kakra abɛse no kuro ni ɛberɛ a dr lamsa ɛbaa me nkyɛn no na mennim hwee ɛfa ɛno ho na ɔde mfoni bi ɛberɛ ne a anuanom bi ɛwɔ bi ɛwɔ wɔ nkyɛn seesei a mowɔ saa mfoni no anaa mowɔ twerɛ kronkron no ɛwɔ mo nkyɛn ɛda hɔ ɛwɔ ɛnwoma no mu ninyina aye na tete Hebrew fo nyankopon sentre ne mfonni bi ewo ho eye pepepe te se die na ewo yobu enanu mu no ansa na wo twere twere kronkron no onyankopon a ewo le subansu mi ensamu enye nyame mi ensa onyankopon ba ko a ewo subansu mi ensamu eja oba ene hom kronkron dibia mi ensa onyankopon aye mu adjuma enye nyame mi ensa subansu mi ensa na eno ene wo ho no ebra sa obarima kese no dr lamsa de o kire lamsa twere kronkron ase no ebra o ka no sa anopa no ebra meka kire ne se meka se edien ene sa ensentrene no o ka se eno eye onyankopon titi ensentrene ewo hebrew no mu onyankopon ba ko a owo subansu miensamu meka se ete se eja oba ene ho kronkron o deny ene ode ne coffee crew ano esi form o hwe me jini me gidi se na wo ho leo o ka se uji sadi o ka se me de makoma nyina o ka se adana anajo no na me gina wenhia mu ase o never ma branam me hunu sa ehunu mu no me hunu bi da e wo america e wo masase so o ka se sa america fo yi ennim twero kronkron no mpo ade abako a wonim eye won asori feku wonim ba bia wogina mpo oka se wonim hwe oka se nanso ebra mi gina ho adano anajo no oka se bika se afi onuaba ma gini me di obuo ene odo ene se ena me ka yi oka se bika se ese se eno ye odifo nanso ebra mi hunu se wogidi se eja oba ene hon kronkron enye nyame mi ensa no na eye subansu no afi mi hunu se woye onyankopon difo anya sa anka worinyi enkyrewo te sa oka se eno eye nsenkyrene a ewie pe oka se menye da oka se wonye oneness ana ka se da bi owura menye oneness no me ji onyankopon di so yo onyankopon tunfo no na subansu mi ensa no eye dibia mi ensa onyankopon ba ko no etena mu oka se enhyira enka wakoma oka se da bi wo be hwie wo modia agu asase so amasa nanso oka se adifo abre biara wo wu ema de ogina ma na me ka se enti moma no enye ho se eso mewurade ani a lamsa twere kronkron no enkyrase no eye no kura se emprede do sen se de me ka kire sa asafui se de samuel eka ansa na oyi so no ansa na ubekue na wakodo asori fekuo sese no na wodi nyamesum bi ebekyekyere wo no adenti ena wo ma hom kronkron no eni wukan adenti ena wo mfa nyankopon enye wukanifo na wo ma no enhyira wo na wo wure emfiri wasori fekuo afi menkase menom asori fekuo bia wo de dom de wope ese wa nanso meka kyerew se ankorɛ ma hom kronkron no eni wukan monkenkan twerɛ kronkron no na de twerɛ kronkron no eka se eye no wo de eye onyankopon enhyira wo na afi matwɛn brɛ tenten ni menim sɛ sɛ obi ɛwɔ ha na ɔpɛ sɛ ɔba mpaebɔ santene no mu ɛma ɔbɔ mpaeɛ ma no a sɛ woyɛ a wɔbɛma wɔn nsa so ɛyɛ baako mienu miensa ni nyina ye munyina momra esro ha na munyina asese ya se mopia wo sa ebrei mu a na yebebo mpa ye na afi ye ye mimpe se moko moko nso mimpe se miye biribi foforo ewo ha ansana ye ye wi dodo sen na mope adisia ewo galati fo engoma no oh me kire efiso fo afi ukwada najo yebeko ensoamu ensoanu no mu na afi kwesiada anopa ediso no yebeko so se wode asafo no ejina jina brebi mu oh se ebia yebeko enu mu ewo ukwada najo a ebe ekoma mo enipa mo jefa wode asafo no ejina jina bra wofata obia senia wonam abaye so afre yen onyankopon afa yen ewo abaye mu se emma yenam awo so eye emma wafa yen abaye mu ena homkronkron no ede yen agina gina brebi monhwe na weye hebrefo baako bia ebra otwa asutene no nanso Joshua echeche asase no ena odi baako bia asase emma won sede ne maame ekasaaye ewo awo mu ba bia hom kronkron no e ka kire no monhwe Jacob ebra na owuo no odifo a na ni afira otwene nan eguo mpa no so oka se momra mo Jacob e mamarima na meka kire mo ba bia mo be wo eda edi a kire no ani mo nyam oh minim se me ho be ye nwanwa enipa no eho e be ye nwanwa nanso oh se anka munim ono ayeshimu a ono edere wo akoma no mu a momra na meka kire mu ba bia mo be wo ena edi a kire no mu na metumi afasa tresem kro no a na mafa ba bia judafo no ete ene eho emfonini a ewo krata eso na me dia kire no kra ewo mu se wo asase kro no a Jacob eka ho eka se wo be wo so ewo ena edi a kire yi mu pepepe na wanyeda eho wantena sa ebia eho ekusi se wo sane won echi efri kotonima eda etoso enson mfie apem ahankron aduanan nsia anadwo no a ewurade bofo no eyi ne ho ekyere me se ewo esuro ho na oka se isan se adwuma yi nti na metumi a kyere mo se ebra wo ba asase foforo no so no wo ko biae ahodo a Jacob eka se wo betena no pepepe na eho ena wo tie enei oh me aka dakro na ya beni efie ni nyina ne no mo enipa adofo mo yare anase anka mo nyina ho se mo gina ho keke me ye mo nua berima me wo ahyede a efiri onyankopon ho se me mo mpa ye ema ayarefo no enye se me said ye mi otumi se me sayade me nye nanso me wo mpae botumi said ye me kanu anobei na David onihwe jise ntomwo kitua bi nanso oka se menim de ebeye ebra onyankopon tumi ewo so no uhu eye mpae kitua bi e na esese me bo ema mo na me de me nsa egu mo so nanso menim de nyankopon mu gidi ebeye aye ama afoforo ebeye ama wuji sai di sisi ebra utu anamo abasoro se obe bene biaye ho kakra afi minhunu se de ye ebekosu yi eno se mema minu abarama ye emra ha na o mesra won emu obe yesa na ba ma devil maybe sa asafo no se obebo won mu ase ewo empire bo mu a afi monkai na wotwe a etwe mu no ebra na sa castor emu no ama mayare sa no anka mema bibia se obi be se obi bai e na ode ne nsa ebegu mi so a se anka metumi enya obi ama no aba de onyankopon ehira no na waboa no anka mani be sopa munyina mo atinka sese etse de na metie no mo wo atinka sese se mo pese meye se de na mepese obi eyema me no Nyankopon empangu se medwane afri adwuma ne ho moma me ebra bia se mabre ba bia mahojo ba bia eden se metumi ayi anamon baako afri ofoforo ho muma menko fi se meko akushia mu mumu bia ebio ewo sa asase no so afi mo eman peninfo meriman peninfo mo abubuo munyi ayedwono na etutugo fom na etete se nhwiren a wabue de afefe no mu patete na hahan na etiguo omu etete asinasini onte sa eye no kre eye na ade aba akopa opese otena ebomuma eye se wo hren ama onyankopon animo nyam enti ebra otamfo no aso omu sese na wabre no mede onyankopon tom wo no eba ene jidie ene akyede a onyankopon ede ama me no de me kaaye no enie se de obete ase me kan se se petro ebeba mu a ana se wo mu bi me nka sa ensese obo empire mame bramuti se na kase te se ekoma obei kase woni onua ba se ene se wudin edesen onua ba howard kase woni onua ba howard wo ye gidi ni onua ba howard wo gidi wo ye gidi ni afi wuhunu wo akwanya e wo giemu nhyira enyina afi meka se onua ba howard bibia be yeyi na nanti efri ho Oh, senya me kan se metiatiam metiam me kan se urade esese eyesa esese eyesa na misusu se eye enkrofo no edwene sa adekro no a ebra meba ebebbo mpaye ma won enti eno ene de muhunu de mechre no na magina ho emrepi ena me so enipa mu na makase o onua ba wo sombo wo begye no Beginu edi, oh beginu edi, eradi oh nyankopon, ma won enyinu ni, esese wo gini di, oh me paocho, oh beginu atum sese, enye mene no, mi free enu mu, mi free enu mu. Me kan ye se onua ba Howard, wo ye gidi ni. Ane me ye, ni nyina ye, onua ba Howard, se wo ye gidi ni a, wo ye adidifo, e wo bibia onyankopon wo so. Na wo de fanensa, hwe Gidi sa, meni onua ba Howard, nya nkutahudie, enam nsaguso so. Yesu ankada, se yemo mpaye ma won, okan se yemfa ye nsa ewu won so. Eno ne no, afi na wanya yare sa. Obetumi aka se, bibia beye yi. Onua ba Howard, afi obetumi akọ efie na wo ho aye odin. Onyankopon enhyira wo. Woni onua ba Hampton. Wo ye gidi ni, ente sa. Oye adidifo ewo bibia ode maaye so onyankopon enka wo ho onua ba Hampton wo kofie na wo ho ento sese a Yesu Kristo ebe sa wo yade woni onua ba Slaughter eno ye woni ne aye bo empire ema wo ewa yare sabia ho no wo ye gidi ni afi onua ba Slaughter adidifo ewo bibia ye bisa so onua ba Slaughter ma wo nsa enka de ubisa ayo no na wo ho enya odin onyankopon ebe ya ma onu abara ma jini ujidi se onyankopon e de be ma wo na ma erade nyankopon e ma wo jini de ubisa pepepe minimo wo ye gidi ni onua ba minim wo ye ene ukunu a owo ho no ono ene ne a mebo mpa ye e wo telephone so e ma no sa da no ebre bia me kai sa wantumi anko enhyiamu no ase e wo tusa oba enhyiamu no ase na erade esa no yade osoma no ekọ enhyiamu no ase ugyina ma obi foforo a oni ha kristo ni ade pa ni onua ba wahu ugyina ma enso ugyina ma ye nyina Uye gidi ni na wo ho kwan se ubeko bibiara onyankopon share ho ebo ho me ye na kwa na menam Yesu Kristo din mu me de de ubisa ema wo bra onu abarama neo onyankopon shira wo aye papa pa ama wo uye gidi ni menim se wo ye gidi se onyankopon ebe ma wo bibiara ubisa Ifi se wo ye gidi ni na se na ko ano me de ma wo menu abarama e wo Yesu Kristo din mu me de wa koma so apede e ma wo ko na ko ji onyankopon nhyira wo onua ba Bruce menim wo oyare hwefo okuma no a otwitwiri machi no na onim wo ofri form ho a eben motel jeje twin jeje anase bibiti sa kubejina ama afoforo na edien e na ope anadwi efri waja nchen ema wa wo ho anadwi afi otamfo no awoso efri adokotafo ensem nenso meetin me de ntom wo bi na ewo Yesu Kristo din mu me kire ntom wo ejan no kwan ekọ obuo no a ewo sa no mu a asi kwan no e de wo be san abọ Nyankopon nchen aba ne fie ya bisaw ewo Yesu Kristo din mu amen woni obere mayi neja na owura wo ye gidi ni enkwe e wo ofa efom ene obenkum efa no wo gidi se onyankopon e de be ma wo owura na se na ko a urade sa ensey e bi a aye adwuma denden ene wa ba e wo botaye bi nti biribi a obeye fama no de na koma pe eja se de me bo mpa ye e wo Yesu din mu se obeye amen enye ho akinye saa enkoye no ebejai se eye wo ya e wa ase ho na wo ho beye wo din onyankopon enhyira wo wo ye gidi ni ente saa wo ye gidi ni na wo ye wo ye adidifo e ma saa enhyira enyina medawase eja mediwoi minu ya ba yi eba ewura oja santene yimu ewo botaye enu mfinfini pe na me no san ba onchen efri otamfo no nsem ewo Yesu Kristo din mu amen sa kwan no aso e na ebeye oprehan ewo ahirawa mu o erade se de sa ababa awai ejina hai empo ewo ne babunu ebremu yi me bom pae e ma no na akara wa ese se wo yi firi ni mu na ebe konkon ni mu ne nkwa na aka no woni yen eja na me de mpae eja no ekọ ne so erade enko sa akara wa no so tin me suma sa mpae ewo Yesu Kristo din mu mano mmo sa ahrawa no na ensa no yade wo Yesu Kristo din mu bibisa ye amen wo ye onuaba gifts pepepe watwe otri afri me ho wo ye gidi ni ene adidifo ewo Nyankopon enhyira nyina aso onuaba gifts erade me de obei ebrew me de sa ntomo kitu yi a wodi ma ame no se de wodi ntomo e ma David no se onhwe neja enwama aso na se otamfo no ba enwama no so a na onsuro ofa sa ntomo kitu ano na otijata no ene sisire no na osane edi edwama no eba yei eye gidie mpa ye wo ka kire me se se mama nipa no agye edi na maye no kwafo a medu onua ba get esane ba anadwe me gye no efri otamfo no nsem oyew adwama de no san ba eja no nwa mu onu mu ewo Yesu Kristo din mu amen onua ba lowe mboja mroso na oyo gidi ni oyo onua ba lowe adidifo e de man hyira ne nyina afi agya Nyankopon me de mpa ye eye me botaye anadwe se de efri Nyankopon ade a watoo e de ama onua ba lori mmoja mroso no na mabra edi ho a oduyefo no ebehwe ne mmoja eno aho odin no ma onhwe oba no na onkase aye pepepe sese obehunu de eye o Yesu Kristo din mu me de ma oba no amen. Ane, menya, anka me papa ewa ha anadwi. Metumi abompa ye e dia manu sisi ya. Meye, ama odie, enso, metiasie. Suru eja. Onipa oye, eja edemasa abarimei. Onunti, enu owa ha anadwi. Na onua neba, ewa ope. Se ewa dene papa, esanba. Ifri wiasi boni inumu, echirichi ho. Ensabro. Oh, Awurade, me di gidie ene ahoɔden ɛsoma saa ɛmpa yi ɛne deɛ metumi ɛde ato nyinaa saa aboba ketewa yi ɛwɔ Awurade Yesu din mu meto ɛkɔ saa bonsam no a wafa saa adeɛ no ɛkɔ akyirikyiri hɔ no na manom firi hɔ na manom mra anwammuo no mu jojo ɛwɔ Yesu din mu amen. Wo ope se wo nsa eka no ope se wo ba asase no so ba bi a bɔhye ahodo no nyina wo na afei Awurade saa abarimai atwa asutene no akyere nsaban efa no ho a na Jordan eyiri bu so na ekwan bi ani ho e de ma no se obetwa gye se wo ma kwan da mu te se de wo ye ma Joshua ani Israel no na eja mi bisaw sɛ wako a ma yɛ nua barima no a ɔsombue o Nyankopɔn ma no nkɔ bɔhyɛ asase yi so saa bɔhyɛ yi sɛ wɔ ɛfa foforɔ hɔ no sɛdeɛ ɔfaa me ada no anadwo no ma menya akwanya na menso ne mu na memfa me nsa ngu ne kɔn mu ɛwɔ saa asase foforɔ no so ɛnka sɛ me nua barima a ɔsombo yɛma yɛn Awurade ma ne nsa nka Nyankopɔn bɔhyɛ no honhom kronkron no amen. O Awurade ɛkɔ ama yei me nua barima ne muonyamfoɔ saa ɛnsɛ yi a ayɛ me adɔye na ayɛ nnoɔma ama me a mentumi nka ɔgyidi na ɔwɔ gyidie na seesei ɔtamfoɔ no ɛrehwehwɛ aso ne mu madamfo asikyire yadeɛ na osusu sɛ ɔno obetumi asɔ saa abarimaa yi mu nanso meti no meba ɛde waa wo deɛ abrɛ wo Awurade mede gyidie nyinaa ɛto saa aboba yi wɔ Yesu Kristo din mu mebɔ saa asikyire yadeɛ no me nua barima san fa waa w'adwamaa ɛbrɛ anwammuo no mu agya ɛwɔ Yesu din mu amen. Oh, Awurade, yɛn nua bɛɛ yɛ nim sɛ saa kɛseɛ murusuo yi nti dɔkta ka sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛbɛku no nkariboɔ baako biara kɛseɛ murunsoɔ ɛyi afe ɛfiri hɔ sɛdeɛ sikasɛm asa naa no kyerɛ no na ɔpɛ sɛ ɔtena ase ma Nyankopɔn ne die ne n'ayɛyie na dɔkta biara ni hɔ a ɔbɛtumi ayɛyie agya Nyankopɔn ɛwɔ wo nsam na onuabaa Bell ayɛ nokwarefoɔ paa na wayɛ ayamye ɛna wasi nkete ɛwɔ sɔhwɛ mu afa mu wafa sɔhwɛ pii a ɛmu ɛdin mu paa meba ɛbɛgye no anadwo yi Awurade meba bɛhyia saa ɔtamfoɔ no akyire hɔ mede botaeɛ a ɛmpare ho nyinaa a mɛtumi ɛna mede reba wɔ Yesu Kristo din mu mehim saa gyidie aboba no ɛkɔ saa ɔtamfoɔ no a wakye no no so ma ɛntete no pasaa na ɛmpam no ɛmfiri ne ho na ɛnsane mfa ɔbaa no ɛmmra ewura frɔmfrɔm adidibea hɔ ɛne nsu a ɛho dwoɔ no ho ɛnam Yesu Kristo din mu amen. Ɛbɛyɛ hɔ onuabaa Bell no ɛnyɛ akyinnyeɛ onuabaa Spencer nukure ni mekae onuabaa gidi sa onua ba Spencer. Amen. Amen. Onyankopon nhyira wo. Amen. Ti ase moma eye no kre ane maame ane owura me ane nyina nim onua ba Spencer na me nim senia ono ene onua ba ma Jess etnaaye ebra na emu eden enso na oba asore ha se mitwa ko efa no ho a wori ntutu enko tisei obeye aprantie o onua ba ma Jess se me munim na afi munyina anim senia se yitwa ketwa no a no ho a ostane kosa abayo afefe no mu bio na onyabarema Jess ekoya abarema akuma eno onyankopon ehye mu bo afi munhwe pese ne mamu enkyerekyere ketwa bi ayese moni de itwa to ewa ha a mepese me mamu afi se minim se ye eye wabarema akuma chale opese ye bo mpa ye emano ana pese meka saa ade ba kun okinkane epen e wo tresem no mu ba bi atrokronkron no kan yi Paul e ka tre Roma sre ni peni no mutumete menkan yi ka tre Roma ni no ebra o twen nkrante se oku ne ho e wo Philippi ebra na o da afiase na asase wo so no e wo so afiase no oka se Jeruade Yesu Kristo di na obegye wo ene ufie nkwa wo te sa apen wo ene ufie afi hwe se wo wo enkwa die gidie dodo ema wo ho a wontumi enya gidie dodo ema ufie nso onyankopon wo kwan bi so no obeye na Awurade bompa ye ma onua ba Spencer ene onua ba Roma Spencer anadwi se abofra biara won ene won mofra no ebe wo saa enyonyam enigie asase ne so ba bia yade bia eni ho anase enyini bia eni ho awrewo ni ho anase hwamodie na saa enkwa kuma yi a ewo ha yi ebe yira akoda esu bia etwa mu ma won sa enka yi na ma ne mofra nyina ene ne kunu ene na dofo nyina ene wona odo nu nyina ena wona odo won ma woni no enwo ho ewo Yesu din amen. Onyankopon nhyira wo mfie aduowo twemienu ayete se de ewiase ehwe fom atete onua ba Spencer. Eye, wasiesi wo ho se wo ko home uhunu ane maame ane wo de kura ojidie so e wo nimu onua ba Spencer na obetwa ako na oka se na se de eye no kre se menu ugina ha sa ekwan yi so no anadwo yi onua ba Spencer eye na dum nti mehu ene Jess ewo ehye no so no hwa ababaawa ene akomudin mu munyina betu mudika mu tiam minua berima mehu mo nintini agya nyankopon abayoi enya mbuo na duro entumi mwa no ononko a ene wo ho de esikwan nanso mabegye no anadwi maba wo nchen agya maba ni bibisa wo se kire aboba no kwan de esese metuo no manon ko pepepe a ituo no ano no edisuo mampa ye yi ewo Yesu Kristo din mu emmo saa entini mu e hawo no na entetini mu asiesini na emfa saa adwama no emra nyankopon adidi bia amen. Esese eye ho odofo osuru nyankopon yema no ne mo friends ya opese wonya nkwagye wati onuabarima Dalton saa na danseɛ no ɛne ne mama dɔfoɔ ɛnom bɛsɛ ne mmɔfra nsia no agya ma ɔbaa no nya wɔn ma wɔnhyia no ɛwɔ saa asase ne so baabi a anadwo nni hɔ a Yesu Kristo mogya ɛno abɔ wɔn ho ban na ama wɔn tenabea amen. Ma won san ka won onuaba mpae meje meje udi bibia ni ho a edin a ebetumi aboa no wo ma won biribi ketua bi a yete se o biribi te se acetamin eye a cortisone wo frɛ no sa eno kun akakakra bi atiti wo mogya mu enti nanso hwɛ sasabro no ate se jata wa kire adwama no na odi mika afi edin ɛna ntɔmwo ɛbɛyɛ oh me jata kɛseɛ bi wɔ hɔ a ɔbobom ɔde adwama na ɔbɔ adwama no nti ɔde adwama no ɛtwane nanso David ɛfa ntɔmwo no ɛna ɔtii no hwɛ afei monhwɛ na ɔwɔ abosia enum de ye i de i e ɔno a ɛmu u na ne ntɔmwo no ɛwɔ ne nsa yei mu yɛ ese u ɔyɛ abobɔ a okun ɛsɛ sɛ biribi esi moma yɛnti saa sasaborɔ no anadwo yi yɛnam mbaebɔ yi so ma onyankopɔn ɛmfa mma wo ɔpɛ sɛ wɔbɔ no asu ɛwɔ din no mu wopɛ sɛ wɔbɔ no asu meda wo ase onuabaa ɛnyɛ sɛ ɛsiane sɛ ɛno ɛne ɛkwan no deɛ ɛnti ne sɛ afei sɛ na ɛno ɛwɔ twerɛ kronkron no mu a ɛde ma agya ɔba ne hom kronkron me megyiri saa me ne no bɛtena pɛɛpɛɛ onuabaa me mempɛ sɛ mɛyɛ sononko biara mempɛ adekorɔ mepɛ adekorɔ no aa memma me ɛbɛyɛ m'asodie ɛwɔ saa ho wohu na ɛsɛ sɛ meka no sɛdeɛ ɛno ɛka no ɛnyɛ sɛ meyɛ sononko mmom sɛ mɛyɛ nokwarefo afei agya yɛba ama n'adɔfo a wanya ahoho no yadeɛ na ɛha ɔpɛ sɛ wɔbɔ no asu ɛwɔ Awurade Yesu din mu ɛfiri sɛ ɛno ne ɔkwan no ɛno ne ɔpono no a wabue ɛno ne baabi a Yosua bue kwan baako a ɛtwa kɔɔ bɔhyɛ asase no so na baabi mmienu anaasɛ mmiɛnsa ni hɔ a wɔbueɛ na baako na ɛwɔ hɔ petro wɔ pentekoste da no ɛberɛ a na ɛdi kan a wɔreda asafo no adie ɔbue kwan bi so ɔkaa sɛ monsakyerɛ a mo adwene na wɔmmɔ mo asu ɛwɔ yesu kristo din mu waamane amfiri ɛkwan korɔ no ara so obiara ɛtwae ɛkɔ bɔhyɛ asase no so na wɔn mu binom ɛrebɔ mmɔden sɛ wɔfiri ho ɛkɔ nsuo foforɔ ho na paul ɛka kyerɛ no sɛ ɛdeɛ mu ɛna wɔbɔɔ mo asu ɛhyɛeɛ baabi a wobɔɔ mmɔden sɛ wobɛtwa na wɔkaa sɛ ɛwɔ fam ha baabi a yohane ɛhwɛeɛ no ɔkaa sɛ ɛyɛ yohane ɛde n'ani kyerɛɛ berɛ no ɛna beaeɛ no na afei ɛberɛ a wɔtee yei no wɔbɔɔ wɔn asu wɔ nsuo papa mu na wotwae na wɔn nsa ɛka hom kronkron bɔ bɛturo no yɛma yɛn nuabaa no ɛne n'adɔfoɔ no ɛwɔ yesu kristo din mu amen. Onyabarima Lyle. Oh, onyabarima. Ane, enu ye breti ya bi. Ane, eye menije, onyankopo nshirao. Wonam ekwane so, eko boshe asa asene tu sisi. E bia, mekasa ha. Dodo sɛn ɛna mokae pɛn ansa na wɔresi saa ɔsom adwuma yi so dua ama ne no na me ne ɔbarima yi ɛreyi mpataa dakoro bi ɛwɔ nsutene bi ho tadeɛ no na merekyere mpataa nketewa ɛna ahom kronkron no ɛbaa me so na owo ho a sa onipa yi eye yeho a adansidini na oye ni nua barama e wo ha baabi Bankswood owo ha baabi a oye mi yonko la ni na sa ankrofo yi eye yeho a adansidifo na wo kan se kakru bi ebra na ye yi mpata e wo fom ho e chire yi a sa abarama yi e sa kire aye no na me ka kire ni se bibi e wo na abrabo mu ene ani de asi ani biribiara efa ho de waka a kire mi sese ya na wayi afri na abrabo mu sese ya eno ye no kure de na eti bia eye no kure pepepe na ne papa e yo bia no ye okinkanfo papa e wo ha na adwi bili na one ne yire won baanu obo wonasu ensuom se obedi adanse o Yesu Kristo din mu e wo tade mu ha na sa obari mai ete menchen takrubi banks ehe na wo owo ha na ji owo akiri ho entwea so ho ane na ye yi mpata na onu abarema abarema akuma no ekum isusu se okum ejinamo aba enna kakra ansa na no na saa ejinamo ma medada no ewo ejinamo eman kitu api na ofa bi na ujae no jae no eto ofom isusu se me kan se ewurade bema enkwa kitu bi asore enura no eye no kure live otitade kitu abi mu na me kan se enu ye se de ewurade sie ni na yiyi mpata anadwo mu nu nyina na ye anya bibia de chea no pa no na yiyi mpata e wo tade kitu abi mu akire apatre eno eye apata kitu abi na onyabrema la ekura ya tintin bi na oma apatre kitu abi emene drawa kesie no a na owo no kusi se ebra otweye no na ahoma no nyina ewo fom drawa kesie no ewo apatre kitu ano yem na ebra otwe pueye no na esese otwe ne yem ade no ene bibia efri apatre ni mu se obenya no na otwe ne ni nyina pueye isan se na drawa kesie no ewura apata ne yem na ebra oye esa no oto no atunsuo no mu na owo soye emprena anase nun na eno ane no efise na ne yemu ade nyina ene baabi a ohomefa apue esensen nanum na otete ensuo nani beye donhwere efa otete ani ede ko enwura no mu na meti ho eyi mpata na mpofri mu a homkronkron no bai oka se kasa chesa apata no Meka se apata ketoa Yesu Kristo e de won kwa e ma obi o na saa apata ketoa no a na wawuda ensuo no mu no e dane ne ho na okoy ro ra ensuo no mu e wo e har so se de obetumi akọ nya berma la e ni o nya berma wood na wotete ho nya berma la e ka se nya berma brana eno e kire de maami efri se me ka kire ketoa no anadwi metumi akachre won de okaye okanse ebra otwene yemu ade no efri ni mu no oto no etwene ho ekanse wato odia etwatoo abrantie kuma etisa oto no twene okanse eye ekyere me na mekanse dabi unabarma la na eno enye sa unabarma banks ewo ekyere ho okanse nipa dodo sen ena wo wi ase yi mu empem dodo sen na ena wodo se obegina baabi a ye gina seseyai se obehunu onyankopon tumi se aba fom na eye biribeti sa ewo ensemfufuro mu no otise girise ye nyina enya atinka otise de petro enya aye ni bi ye pa se ye ba ha moma ye nsi ntoma dan miensa mu hu eye no kure afi onu abarema live onkonkon no asa wo ngusisei wa free museum wagya jene puduo no ene ewiase fin no ewa akyire wugina jordan kokoo so sesei wetwa ekọ no hwa ewade emfa wuntwa lie otumfo nyankopon ukuru wa anie na owote bia enye mukraa mu ewade enso makoma etin no Yen empaye ebo akutuduku nyunyuno no efri ho na adekura na asoni mu no efri ni so ya pansam no na sesei o nante akọ Jordan ho ano ko bosha asase ne so ewade na so na no kan nipa no se wosa anunyam eda no ebra ye be hia no ho ano ma ninya atenka e wo ne nsa odi be to bi so mu o tiatiam minu aberima o sombo ninimo no fa banks e kan ho bra ewade wo be ye papa ene mame ene wo nyina onuaba ene saa abusua kese no nyina ye nyina enhia no ho ewade na ahom kronkron enhia wo mu bia ma ne bompaye e wo yesu edin mu amen wonsa be ka no onuaberema yakopon hira wo onuaberema lie ane onuaberema obi wu ewo akirikiri ofre no so na medane osom no ama onua berma nebel ebra ewo ho.
Great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Just day three, one, all three things.
Ti yesuma agyidie botan no ko na onipa bi ewo ho a ofiri ha nti me suma mpaye etin no ewo Yesu Kristo din mu na wada ho ebe don hwere baako na koma emmo onhome onye bibia onhome na koma emmo anaase ahome asa onye bibia na nye jina ewo nti mu ohwe fam ewo asenka pono no achi.
Father,
ye ekosua abue wo betumi aya so amane wo soro ho osempakani abrantie bi osenkani ewo indiana esoro ho na oka asem no wawu wo asenka ponu achi ebeye don hwere baako a abesne koro no ebra oka asem no nanim ehwe fom na owu ewo asenka ponu achi osempakani a wajidi oka asem no ewo indiana ha ohwefo no aba na wabefre me uyie ebra na oka asem no ewo honhom no enwosase nanim ehwe fom nani eginae ne home efre ne mu okan se wawu wawu oda ho ebe don hwere baako na biribi kasa kyerɛ won se wonfre asafo no na memebo empire ti ni suma empire e ma no sane esane ba na chi e wo awade yesu edin mu monka me ho e wo gidie mu se yen fom botaye no nkanyan no na onsan emfa no mbra ye dawasi onyankopon enka mo ho osise mehu mo kuada anato mo enkrofo no a mo free georgia famu no mo nante yie onyankopon enka mo ho
Well,